Ngikhathele uhambo lokuyozingela ukuze ngigcine inkonzo enkosini, ngakho siyajabula ukuba lapha. Ngiyakholwa ngokudlule lapha, anitshela njalo uma sifika ukhona ongasekho uthi uma sizobuya ngonyaka ozayo inkosi ilibala uyoba khona ongasekho. Kunoyedwa owayesondele kakhulu kimi enhliziyweni umoya, lowo kwakungumfowethu Lyle. Ngangihlala njalo nginokwemukeleka ngingena ngimi emumva lapho futhi ngilalele endaweni kamfowethu Jack yokutatishela okucula kosicula ngabane abadala bacula enkazimulweni kulobusuku. Awu, kunelinye lalawo maphimbo eselivele lilaphaya elindele amanye amathathu. Ngiqagela ngisophinde ngilizwe lapha emhlabeni, kodwa impela ngibheke ukulizwa futhi mfowethu dadewethu mo lapha kulelozwe lapho beyo alisoze la fiphazwa. Umfowethu Palmer wayeyincike enkulu kaKristu. Ngisakhumbula umfowethu Jack engixoxela ngempilo yakhe enikelwe kuNkulunkulu. Babe ngababazi ndawonye futhi wathi wayedla ilantshi yakhe aphathe isemishi ngesandla sakhe edisemishi futhi efunda iBhayibheli lakhe. Yabo wenze ezinye izinto ezinkulu kakhulu umfowethu Phama wazenza, ungumbazi olungileyo, ubaba olungileyo kubantwana bakhe, umndeni othandekayo, wabakhulisa bonke ukuba bakhonze inkosi. Ngokwazi kwami bonke basindisiwe ukuthi bagcwaliswe ngomoya ongcwele, nalowo ngumnikelo omkhulu unoma yimuphi owesilisa ngalezi zinsuku, abafana namantombazane. Kodwa niyabo konke ake wakwenza ngeke uthatheke ngokuthi kukhulu kakhulu azakhonza uNkulunkulu ngaphandle uma ekhonze uNkulunkulu. Futhi lo busuku akwenze lapha emhlabeni izenzo zakhe ezinhle useye emvuzweni wakhe ukuba ayoba nazo, uNkulunkulu akaphumuze umphefumulo womfowethu. Ngiyazi kunqobo nje umaleli uyithabernakele lapha uthi ngiyazi uzo iphimbo lakhe lizobe lisalokhu lilapha ningalizwa. Utadewethu Anna Jean notadewabo bedlala i-okani nopiano ukuthi babengadingeki kanjani neze ukuba balinde. Umfowethu Phama uvele nje hambe lapha bese enje ecosha icula kuqhubeke babelibamba futhi ngilokuthi ngangimlindele ukumuzwa ehola iculo. Kubantwana bakhe, umkakhe, nakumfowethu Jack, umngane wakhe wesifuba, kade bengabangani yonke le minyaka nomfowethu Brown, utadewethu Brown, nani nonke tabernakele. UNkulunkulu anibusise. Ngiyamkhumbula nami, uNkulunkulu aphumuze umphefumulo wakhe oyiqhawe, sesibonane naye ekuthuleni, asikhothamise ikhanda lethu. Baba wasezulwini onomusa, ngikhuluma nje ngale nceku enkulu ngilahlekelwe yiyo lobusuku, yona engiqhawula nalokho kumamatheka okuncane okunobuhlakani eyayinakho njalo lapho ithi uNkulunkulu akubusise mfowethu Branham. Lapho siyongena emnyango ngiyazi isikhuphukele endlini yakho kulobusuku. Ngakho ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi uzovumela izithelo imisebenzi yayo eyilandelayo ibe mikhulu iqhubekela phambili nabantwana bayo umkayo. Sikulekela ukuthi uzombusisa Nkosi wathi yoba ngumyeni kubafelokazi ababengabafelokazi bangempela. Ngikhulekela utadewethu Phama nabo bonke abantwana, ngiyazi ukuthi kuzwelana kanjani nabo ubabili ukulahlekelwa isithandwa kanjalo futhi nokulahlekelwa ngubabayi wami. Ngakho Baba, siselapha lo busuku sikhulekela ukuthi uzolungiselela izinhliziyo zethu futhi ngalelo hora asazi lingahle lifike ngokushesha nje njengoba elakhe lenza. Asazi ukuthi liyofika nini, kodwa siyazi lizofanele lifike. Ngakho siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzohlola zonke izinhliziyo ezingaphakathi lapha kulo busuku. uNkulunkulu, ungayishiyi eyami ngaphandle, hlola eyami futhi ungivivinye. Nkosi, uma kuba nobubi kithi bukhiphe, sifuna ukukhonza leyo impokophelo yethu egcwele ngokukhonza wena. Kululela umoya wakho phezu kwethu kulobusuku nalo lonke leli viki usise lithabernakele ngegama le-life thabernakele kwangathi lingemukela izibusiso ezigcwele zalelo gama futhi ligcwale ukuphila kukankulunkulu kuleli viki ukusindisa yonke imiphefumulo elahlekile ukugcwalisa lonke ikholwa ngomoya ongcwele futhi uvuselele amathemba elikithi inkosi futhi sikhulekela ukuthi uzophilisa futhi bonke abagulayo nohluphekileyo ofika phakathi kwethu kwangathi umoya wakho ongcwele omkhulu ungaba lapha nkosi futhi nje uphilise futhi ugcobe ngamunye kwabakholwa siphilise izinto baba unkulunkulu ngisize manje uma kwehlele mina uba ngethula umlayezo ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi uzovele nje udedele ingxenye yomuntu imeceleni kwangathi umoya ongcwele ungangena futhi uhambe phezu kwethu nkosi kwangathi umoya ongcwele ungathatha umhlangano nkosi siyazi ukuthi asenele kakhulu besingeke sakwenza akukho namunye wethu asizisho ukuthi siyakwazi ukukwenza kodwa nkosi siyazi ukuthi wena unguye ngakho sibheke wena nkosi nyakaza moya kankulunkulu futhi wehlele kabusha phezu kwethu sicela egameni likajesu amen manje ngifuna ukwedlulisa imikhonzo kwehle njalo ngomugqa emabandleni manje elilalele ocingweni esifundazweni sonke sisekuchunyweni ngotelefoni okuluhlelo oluncane oluhle sikwazile ukulithola ngomfowethu wethu uPerry Green waseBeaumont eTexas namabandla ngokuphelele elilandela umlayezo kuyoshaya le kunqamula iUnited States kuxhunywe ocingweni lobusuku sithumela imikhonzo enhla nasezansi ogwini lasentshonalanga usukela le eVancouver wehlele eTijuana eMexico kuze kuyofika eSan Jose eLos Angeles onke amaqembu ngale phakathi lapho siyanibingelela sisishiport futhi kuyoshaya le ePrescott eArizona eqenjini enhla lapho elilindele inkosi sithumela imikhonzo kini naseTucson neCedar Vista kuyoshaya eNew York enhla nasezansi esizweni sonke inkosi nibusise ngamunye ngifisa sengathi ngabe benilapha kulobusuku lesi sifundazwe esidala esihle saseLouisiana lapho kubonakala khona sengathi ikhaya lesibili kimi niyazi ninabantu enhla eNew York niyazi ngithi ukunihleka kancanyana indlela enikhuluma ngayo ngisekhaya ngqo kulobusuku ya wonke umuntu ezansi lapha niyazi bathi hello dear mfowethu Branham uboletha udadewethu Branham nazo zonke izingane futhi nize ngapha nizosibona oh hey lokho kungenza ngizizwe ngikahle leso isingisi sangempela kimi kungesikho konibukela phansi ninabantu enisempumalanga nasenyakatho nezindawo ezehlukene kodwa niyazi ngikagele ngazalwa nje ngiyirep endala futhi ngifanele ngihlale ngaleyo ndlela ngithi ukukuthanda qobo lwami isingisi sangempela nangisekudleni kwasekuseni osemabhizinisi lapha kungekudala ukuthi bathi sizoma manje kuthi sicule iculo lesizwe ngase ngisukuma ngathi ngikhaya lami lidala lasekentaki kude le awu kimi lelo kwakuyiculo lesizwe yilokho kuphela engangikwazi ngalo ngakho sinithumela umkhonzo futhi manje ngikholwa ukuthi bazozama usakaza ukudla wasekuseni futhi ukudla wasekuseni kosomabhizinisi ngomgqibelo ekuseni umfowethu Green uzonitshela njengoba esemibhobheni phande lapho manje ngakho uzonitshela ukuthi ukudla wasekuseni kuqala ngasikhathi sini nokuthi isikhathi sini obusuku ngabunye ukungena kukho sinibonga ngomkhulu umusa sikhulekeleni manje ebandleni lendawo lapha netabernakele likamfowethu Jack ngizocela usizo lwenu nje kulobusuku lokho bengizonikeza umlayezo wami wokubonga esizweni sonke kulobusuku emabandleni ethu ndawo endawo elilandela umlayezo kulokho ngingahle ngithi ukwelula kancane bese kuthi-ke futhi ngingahle ngishumayele enye imfundiso ngakho uma kunjalo futhi ningavumelani nayo njengoba nje bengihlale njalo ngisho mayelana nokudla uphaya wokusamathunduluka uma ngizithela enhlamvini angiwulahli uphaya ngilahla inhlamvu ngiqhubeke nje nokudla uphaya ngakho uma kwenzeka ngiphatha into ethize kulo busuku ngi-awu yileso sizathu esisodwa ngithathe lesi simemo kulo busuku ukuba ngibe lapha ukuletha umlayezo wami wokubonga emaqenjini ezweni lonke bekungenxa yokuthi umfoti Jack njalo ngokukhulu kukhululeka uvula umnyango wakhe bese ethi shumayela okusenhliziyweni yakho ngakho ngizizwa ngisekhaya ngempela ngakho kungahle kube ngokuthi phakathi lapha ebandleni lendawo lapha nomfoti Jack kungahle kube nabefundisi nabanye abantu abazophikisana nemfundiso ngokwejwayelekile nginokuhlonipha ukuba ngingaphathi imfundiso epulpiti lomuntu ongimemile ukuba ngize ngimkhulumele ngakho emva kwalobusuku ngibona ukuthi ngizobe nje ngikhulekela abagulayo futhi ngenza inkonzo kanjalo njalo kodwa ngicabanga ukuthi ngizonazisa kuqala ukuthi uma into ethize engiyishoyo engahle ingavumeleki ngani ivumeleni nje ekungazini kwami ngiqagele futhi ngingakwazi okungcono futhi ningikhulekele ngakho manje asiphenye ezweni esahlukweni lapha ngifisa ukuthathisela ezindaweni eziningi kulo busuku ngoba nginemibhalo eminingana namanothi amancane abhalwe akhishelwa lapha ebhukwaneni lokubhalela ngiyakhumbula okokuqala ngigibela emsamo e-Life Tabernacle eminyakeni engamashumi amabili eyadlula ngangingadingeki ukuba ngiyibhale phansi imibhalo yami nenkomba ngangisemncane ngeminyaka engamashumi amabili nje ngaleyo nkathi kodwa manje engedlule emashumini amabili nantlanu ngakho okwesibili ngakho angisakukhumbuli njengoba ngangivame ukukwenza ngidingeka ngibhale imibhalo yami phansi futhi ngezinye izikhathi ngifishanise phansi into ethize enye engifuna ukuthathisela kuyo futhi manje inkosi ibusise njengoba sisafunda ezweni likaNkulunkulu nencwadi yabaseRoma isahluko sesikhombisa manje ngifuna ukuthi nje ukufundisa lokhu njengesifundo sikasonto sikole ngiyazi kunabantu abamile nasetabernakele ngokuvamile eJeffersonville sifuna ukunibingelela nonke kulo busuku futhi ngazi ukuthi nixhume ezincingweni entsha lapho etabernakele futhi kubukela sengathi kuba setabernakele kulo busuku ukuba benisezansi lapha abantu bezungeze izindonga futhi bechichimile manje ngibona sengathi ngaleyo ndlela nani bonke abantu osenhla kuleyo ngxenye yezwe abangenela umlayezo manje sizosebenzisa lokhu njengesifundo sikasonto sikole futhi akuqondisiwe kunoma yini noma yibaphi abantu abathize kumbe noma yini ebandleni nje umzimba kaKristu esizama ukuholela emicabangweni ejule kakhudlwana nezimpokophelo eziphakeme kakhulu sikholwa ukuthi ukufika kwenkosi uJesu sekusondele siyakukholwa lokho kakhulu impela sekusondele ngeminyaka engamashumi amabili kunoma kwakunjalo kokuqala ngifika eShreveport oh kuningi kakhulu okwenzekile kusukela kuleso sikhathi manje sibheke ukufika kwenkosi esizukulwaneni sethu angibheke yona imvuselelo esizukulwaneni sethu ngibheke ukufika kwenkosi esizukulwaneni sethu manje ngoba seRoma besikhombisa ngithemba ukuthi niyawavula amabhayibheli enu ndawo zonke manje ezweni lonke sifuna ukufunda ngokusondele manje lo mlayezo ophuma lapha kubonakala sengathi usemshadweni nesahlukaniso kodwa ngempela unjalo kimi isiprofeto sebandla ngezinsuku zokugcina asifunde kanti anazi yini bazalwane ngokuba ngikhuluma kwabawazi umthetho ukuthi umthetho uyabusa phezu komuntu ngesikhathi sonke sekhona na
For the woman which has a husband is bound by the law.
Ngokubowesifazane ogalileyo uboshelwe ngomthetho endodeni sekhona. Kepha nxa indoda isifile ukhululiwe emthethweni wendoda yakhe. Ngalokho ke uma lapho indoda yakhe isekhona uyakuthiwa isiphingi uma eba ngowenye indoda.
But if her husband be dead, she is free from
that law. Ngeke indoda esifile ukhululekile kulowo mthetho angebe isiphingi uma eba ngowenye indoda. Kanjalo nani bazalwane bami, nani nabangabafileyo maqondana nomthetho ngumzimba kaKristu, ukuba nibe ngabahlanganiswe noma nifanele nibe ngabomunye lowo obusiwe kwafileyo ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo. Ngokuba kwathi sisenyameni, ukuhuheka kwesono okwavela ngomthetho kwasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa isithelo. Kepha kalokhu sikhululiwe emthethweni, sifile maqondana nalokho esasibanjwa yikho, ukuba sikhonze emoyeni omusha kungesegameni elidala. Futhi manje asikhuleke uNkulunkulu othandekayo, isanda kufunda nje lokho esikukholwa ukuthi kuyizwi likaNkulunkulu elingcwele. Futhi lokho esikukholwayo ukuthi akukhona lilodwa ichashazi noma okukodwa okuncane okuyoke kwedlule kulokhu kuze kugcwaliseke konke. Futhi siyakholwa ukuthi iNkosi yethu yasitshela ezambulweni isahloko sama22 ukuthi oyosusa izwe lilodwa kulo noma enezele izwe lilodwa kulo naye isabelo sakhe siyakususwa encwadini yokuphila. Futhi siyakubona lokho ngokumelwa ngokungesikho kwaleli zwi, njengoba uSathane walimela ngokungesikho ku-Eva kwambangela ukuba angabaze izwi elilodwa, kwasiphosa sonke isintu enxushunxushwini ewile izwi elilodwa nje. Manje-ke siyabona maphakathi nencwadi kwafika iNkosi yethu noMsindisi futhi yasinika lesi sicaphuno mayelana nalo. Akusekwasodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Manje-ke isixwayiso esiqinile encwadini yokugcina yesambulo sikaJesu Kristu, oyonezela izwi noma asuse izwi, isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila. Oh Nkulunkulu, sazi sibona ukuthi singabaxhoboka kanjani, sazi ukuthi sihamba ezintanjaneni ezokuphila eziphoqoka kanjani ngalokhu kuphila okusazokufa, singazi ukuthi sikhathi sini esizobizwa ngaso ukuba siphendule phezulu. Masithi oh Nkosi, silahle konke enhliziyweni yethu, yonke into engqondweni yethu, futhi sibuke ngqo ezwini lakho kulo busuku, nangawe ukuba ufike futhi ulihumushe ngamazwi aphilayo siphe khona. Kwangathi umoya wakho ungehlela phezu kwethu futhi ugcobe izwi enhliziyweni yethu, ukuze sisuke lapha kulokhu kuhlwa sesingabantu abangcono kunoma siyibo manje, ukuze sibe nokubona okusondele kakhulu uJesu Kristu. Siphe khona Nkosi ukuze siqonde usuku esiphila kulo nolungiselela kwaNkulunkulu kwabantu bakhe ngaleli hora lesi esikhulu esibucayi, isikhathi esimnyama manje siphila kuso. Nkulunkulu sigcobe, hhayi isikhulumi kuphela kodwa ozwayo, futhi kanye kanye yenza izinhliziyo zethu ukuba ithuthumele ezwini lakho, ngokuba ukumesaba uNkulunkulu kungokuqala kokuhlakanipha. Siphe lezi zinto Baba, ngokuba sikucela egameni likaJesu, amen. Ngithanda ukuzinika izihloko eziziphawulo ezimbalwa ebengizozenza lapha, neminye imibhalo engithanda ukuyilandela ngokusondela ngemuva uma iNkosi ithanda. Emlayezweni wokubonga kokungenakubonwa, ngokuthi ukuhlanganisa okungenakubonwa komlobokazi kaKristu, ukuhlanganisa okungenakubonwa komlobokazi kaKristu akuzwakali njengomlayezo wokubonga. Nokho noma yimuphi umbhalo sinokubonga ngakho konke okuwawo. Nginokubonga kuNkulunkulu ukuthi ngibe ngophilayo ngesikhathi sokuvalwa kwezinkundla zomlando walelizwe. Kangazi ukuba ngangiyoba nokusho kanjalo ngaphambi kokuselwa kwezwe nokuthi kuba uNkulunkulu wayendlale lonke uhlelo kimi futhi wathi kimi ngifuna uShumayele. Futhi manje imuphi unyaka owufisayo ukuba uye emhlabeni kuba uShumayele na? Ngangiyokhetha lo nyaka ngokuba ngicabanga ukuthi lona ngonyaka wegolide. Impela ngangiyothanda ukuba ngibe lapha ngesikhathi sokuvakashela kwakhe emhlabeni, kodwa noma kunjalo ngicabanga ukuthi lesi khona manje isikhathi esikhulu kakhulu ngoba isikhathi eza ngaso ukuthatha abantu abahlengile kusondela ukuvuka lapho bonke abahlengile beyophuma khona. Ithuba elihle kakhulu kangaka pho esinalo ukukhuluma kubantu abafayo isikhathi esikhulu sishisekele ngaso. Futhi siyazi ukuthi umlando usuyavala, umlando wezwe uzophela masinya. Khona-ke sizongena osukwini olusha esikhathini esikhulu seminyaka eyinkulungwane. Ukuthi njengekholwa elilodwa ngiyakholelwa esikhathini seminyaka eyinkulungwane, ukubusa esikhathi seminyaka eyinkulungwane noKristu iminyaka eyinkulungwane phezu komhlaba. Ukubuya ngokomzimba kwenkosi uJesu ukuthatha abantu bangokomzimba abakhazimulisiweyo negazi lakhe elihlanzayo. UPawulu lapha unikeza isibonelo ngokwenza embhalweni wethu mayelana nomthetho nomusa nokukwenza isibonakaliso ngokukwenza njengomshado nesahlukaniso. Le ndima ivela kancane impela ukuba kusonyayelwe ngayo ngoba ithi ngokufana nokuthi kumayelana no njengokuthi umshado nesahlukaniso, kodwa futhi kumayelana nengxenye enkulu kakhulu yomshado nesahlukaniso ukuthi uzama kanjani ukukubeka ngokuhlelekile lapha ukuthi thina njengebandla singeke sisaganiselwa izwe nakuKristu ngesikhathi esifanayo, futhi kube semthethweni nangokomthetho. Ngakho kunoma kungaba ngowesifazane ukuba ahlale nendoda esenendoda ephilayo. Futhi nginemicabango engeyami ngalokho, futhi ngiyakholwa ukuthi okushiwo iBhayibheli kuyiqiniso. Manje kodwa ngiyakholwa futhi usenkolweni yami ukuthi kusombulula enye yezimfihlakalo ezinkulu zesiprofetho, futhi ngithemba ukuthi iNkosi izosisiza kulo busuku njengoba sethula lokhu kubantu bakithi abalindile ezweni lonke. Kwashiwo ngesinye isikhathi ngangifunda ngenkathi ngibhala inothi ngalokhu, angikhumbulanga ngamashi incwadi okukuyo, kodwa ngiqinisekile ukuthi lokhu kuqinisile ukuthi enye yezincwadi engayifunda ngomnumzane Moody, uDwight Moody eChicago. Sinebandla elikhulu elilalele eChicago futhi kulo busuku ukuthi umnumzane Moody emva kokufunda amaRoma esikhombisa wagijimela emgwaqeni nendoda yokuqala ahlangana nayo wathi kuyo, uyawazi umusa na? Nendoda yaphendula, umusa ubani? Umnumzane Moody wathi, umusa kaNkulunkulu. Ngakho kwamthuthumisa kakhulu ngenkathi sebonile kuthini ukuthi umusa wawusehlukanise kanjani nomthetho, nokuthi kanjani ukuthi ngenyeni umusa owayidlalayo. Awu, manje noma yini engifuna ukuyenza yingenkathi ngangibatshela njalo abantu ma sengiwela umugqa ngaphesheya, ngiyothanda ukusukuma futhi ngicule umusa omangalisayo, umsindo omnandi kangaka owasendisa lusizi njengami. Umusa oligugu, okuningi komusa ukukwazi ngokuba siseliswa ngomusa, hhayi ngalokho esingakwenza. Noma ngabe yini esiyenzayo akubalelwa kithi. Umusa yilokho okusisindisayo, nisindiswa ngomusa ngokukholwa. Ake ngenezele kulona wesifazane umusa, ake ngimbeke eBhayibhelini ukuthi njengobizwa ngenenekazi elingumkhethwa loNkosazana Musa engizokhuluma ngaye. Niyazi iBhayibheli liyamemezela lathi enenekazini elingumkhethwa ukuthi umani kaphela khetha livele egameni elithi inenekazi elikhethiwe. Inenekazi lilodwa phakathi kwawo onke amanye amanenekazi lakhethwa, njengokuthi intombi yayizozala umzimba kaNkulunkulu emhlabeni yayingowesifazane okhethiwe uNkulunkulu waqoka uMariya. Kanti futhi uNkulunkulu uqoke inenekazi elikhethiwe okungumlobokazi kakwakhe ukhethiwe. Ngithemba ukuthi singamalunga alowo kulobusuku ezweni lonke esizweni sonke njalo. Ukwenza ngomfanekiso lapha ukukhombisa ubudlelwane bomlobokazi kuKristu, inenekazi elingumkhethwa, nokuthi lalizolethwa kanjani kuye, ukuthi lalizovelaphi, nokuthi lalizolethwa kanjani kuye. Ibandla lapha ekufanekiseni ngokwenza esinakho ukukubuka ifanekiswa ngokwenza ngowesifazane, okungukuthi owesifazane njalo isifanekiso sebandla, ngoba ibandla lithathwa njengomlobokazi. Umlobokazi ungumlobokazi wenkosi uJesu, indodana kaNkulunkulu. Njalo uma nizobhekisisa, bhekisisani izimo nokuziphatha kwabesifazane ukuthi nizobona ukuthi ibandla likuphi. Manje lokho ezinye zalezi ziphawulo zingabonakala zicakile kwabanye benu, kodwa siyagcwalisa emlayezweni enginawo ovela enkosini engizama ukufinyelelisa kubantu. Niyabobhekisisani yonke into kokwemvelo ukuthi yenzeka kanjani. Imvelo futhi ibhekisiseni, ihamba ngokuqinisekile nokomoya futhi. Manje uma nizobona ukuziphatha kwabesifazane ezweni namhlanje, bhekisisani ukuziphatha kwebandla lezwe namhlanje. Bhekisisani nje kusobala. Manje kukhona futhi ukuziphatha kumlobokazi wokomoya, ibandla nabo bhekisisani lelo futhi, ngoba elemvelo elibizwa kanjalo lizisho ukuthi lingumlobokazi. Manje ngiyacela, angisho futhi ebandleni lendawo ningaphatheki kabi. Manje ngikhuluma kubo bonke phandle ezweni lonke engikucabangayo, inenekazi likhethiwe. Ngakho uma lapho kwenzeka ukuba nabefundisi phakathi lapha, ungavumelani, awu thulani nje isikhashanyana, niyabo, qaphelani, lalelani nje, qaphelani lezi similo. Uma nibona abesifazane behamba bedlubulundela nje, benza nje noma yini abafuna ukuyenza, bhekisisani, ibandla lenza into efanayo. Qaphelani, kodwa bhekisisani nxa umlobokazi wokomoya, nxa eseqala ukuba nembuselelo, nxa eseqala kubuya futhi abe semgqeni yena uqobo nezwi likaNkulunkulu. Bhekisisani-ke futhi niyabo ukuthi kanjani imibhalo ngaleso sikhathi bebona umlayezo oshanelayo ukuba ubambe lowo mlobokazi, ubambe lowo wesifazane umkhethwa. Ngokuba njengezwe uSathane umdukisi owadukisa umlobokazi wokuqala ukuba one uNkulunkulu ngokulikholwa ngokungesikho izwi lakhe. Futhi manje namhlanje, njengoba sibona ibandla ngokwemvelo evangelini lenu lokuhlakanipha, nihamba niqhela niqhelela kude nezwi evangelini lenhlaliswano. Sithola ukuthi abesifazane bezwe emigwaqeni amalunga elinjalo uzithwala bona uqobo esimweni esifanayo somoya ozungezile. Ungeke wabatshela balahlekelwe yiwo wonke umqondo ngokuziphatha kahle okuvamile abantu abanakho. Niyabo futhi yileyo ndlela ibandla elinayo, futhi ungalibona lihamba liqonda ngqo emkhandlwini wenkolo yonke yobuKristu ngokuyikho impela nje njenganoma yini ezweni, futhi liyongena ngqo eRoma lihamba ngokukhulu kushesha. Niyabonga ngoba kuprofethiwe futhi nanto lokho ngokuziphatha kwalo. Kodwa manje-ke bhekisisani futhi ebandleni lomoya ukuthi likanjani lelo qembu labantu ababizelwe ngaphandle abakhethiwe kuzo zonke izimvuselelo. UMartin Luther kwenzeka ngendlela efanayo enguqukweni, kwenzeka into efanayo ngesikhathi sikaJohn Wesley, kwenzeka into efanayo ngenkathi iPentecostal kuqala iqala. Baqathaza labo besifazane babuyela ngqo ukuba babe semgqeni nezwi, baseke beshushumba nanto libuyela ngqo ngale enqoshunqoshwini. Kodwa manje-ke isikhathi ukuthi abantu sebelungele ukuma emgqeni, kukhona umlayezo ophumayo futhi bama emgqeni nawo. Uluther wayeyisithunywa sosuku olulodwa lokulungisiswa, nebandla lami emgqeni ngonakho, abanye babo abaseleyo balo baqhubekela phambili. Uwesley ufika nokungceliswa, ibandla lami emgqeni ngonakho. IPentecost ifika nokubuyiselwa kweziphiwo, ibandla lami emgqeni nakho ngqo. umketho walolu suku laseke lishabalala labuyela ngo lasuka langena ebuhlelweni futhi laphuma ngo nabaseleyo babo bonke babo behlela ngo ngasemqeni manje kodwa niyaqaphela nqa abantu sebeqala ukuzama ukuba semqenezwe lapho kufika umlayezo osefresh uvela ezweni kaNkulunkulu uqonde ngo abantu futhi bayawubamba lo mlayezo futhi bama emqeni ngaso sonke isikhathi nje kukaNkulunkulu sinakho lokho sinemindeni yonke imindeni phakathi lapha inenkambo yalokho ngezinye izikhathi konke kuyonihambela kahle iminyaka bese-ke khona manjalo niyozithela ekuthwebulekeni lapho sikusho kaningi eningizimu lapha umalina liyathulula nayo yonke into ihamba kabi nedlula esikhathini sasebusuku manje-ke kunokusa bese-ke kuba nesikhathi sasebusuku yonke into ihamba ngokuqhubekayo umprofethi upawulu lapha uyasho ukuthi owesifazane angephinde agane ize ife indoda yakhe yokuqala angephinde agane inqobo nje uma indoda yakhe yokuqala isaphila yena akukho mininingwane nhlobo ufanele ahlale eyedwa inqobo nje uma indoda yakhe yokuqala isaphila futhi uma engahle enze isono esinjengaleso uyakuthiwa uyisiphingikazi ngikhuluma ngokwemvelo manje ukukufanekisa nokomoya uma lona wesifazane ebengenza isono esinjengaleso khona-ke uphawuleka ngokuthi isiphingikazi uma enamadoda amabili aphilayo ngesikhathi esifanayo ngakho-ke ulahlekelwe yilungelo ngokwenza lokhu amalungelo akhe kuNkulunkulu nezulu ngokwenze njalo impela ulahlekelwe ungoqoshwa emnothweni kaNkulunkulu ngokwemibhalo engisanda kuyifunda linjalo nebandla uma lizama ukuxubanisa isivumo khono nehlelo nezwi likaNkulunkulu angegani ihlelo futhi abe ngumlobokazi kaKristu ngesikhathi esifanayo uzofanele abe ngofuleko kweyodwa noma enye umthetho usho njalo lapha kunenqwaba yemithetho ezweni kaNkulunkulu nalowo umthetho wakhe upawulu ekhuluma into efanayo lapha angegani ibandla nesivumokholo sokwezwe futhi abe ngumlobokazi kaKristu ngoba yena omunye uphambene nomunye manje khumbulani bathi awu sikholwa yilokhu kodwa asikukholwa lokho uma ugani uKristu uKristu uyizwi likaNkulunkulu kuJohane ongcwele isahlo sokuqala kwathi ecaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu nofanayo waba yinyama wakha phakathi kwethu uKristu wayeyizwi eliphilayo wayeyizwi njalo useyilo izwi uyoba yizwi njalo wayengokubonakaliswa kuphela kwezingxenye eziyihlukaniseki zikankulunkulu ngokuba wayeyindodana kankulunkulu futhi noma yiphi indodana izingxenye ezingahlukaniseki zikayise futhi njengoba wawunjalo nje ezimbewini eziphuma okhalweni lukayihlo emzimbeni kayihlo ngenkathi esengumfana omncane wawukuye nokho wayengeke aba nenhlanganyelo nawe ngoba wayengakwazi kodwa manje-ke nezinkundla zokukhulela imbewu zikamama wazalwa emhlabeni wase uba umfanekiso kayihlo wase-ke ekwazi kuhlanganyela nawe nani njalo nani amadodana kankulunkulu namadodakazi kankulunkulu kungakabikho ngisho nenyanga izinkanyezi noma umsuka wezinto imolekuli nani ngamadodana namadodakazi kankulunkulu ngokuba ngokubonakaliswa ngokomzimba kuphela kwezingxenye ezingahlukaniseki eyayikuNkulunkulu ekuqaleni ngokuba sinye kuphela isimo okuphela okuphakade nalowo kwakunguwe ngaphambili awazi lutho ngakho kanjalo wawungazi ngenkathi usekuyihlo wasemhlabeni kodwa uyabonakaliswa ngumfanekiso wakhe wenziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu futhi wabonakaliselwa inkazimulo nenhlanganyelo kaNkulunkulu futhi ngakho-ke ngiyoqiniseke impela njengembewu yakho yokhalo eyadingeka ibe kuyihlo ngaphambi kokuzalwa kwakho kwemvelo imbewu yakho yokhalo yokomoya yadingeka ukuba ibe kuNkulunkulu ngoba wena ungukuvezwa kwezingxenye ezingahlukaniseki zemicabango yakhe ngaphambi kokusekelwa kwezwe kunjalo awukho ndlela yokuzungeza kunjalo manje manje siyaqaphela ke lokho kuphila kukuwe kukuphila kwaNkulunkulu kukuwe kusukela ekusekelweni kwezwe manje manje ungeke waxubanisa isivumo kholo sehlelo nezwi ngoba uphambene kakhulu okunye kokunye yilokho impela usathane azama ukukwenza umqondo wakhe wokuhlakanipha ku-Eva wathi wavuma ukuthi uNkulunkulu wakusho kodwa wathi nempela aniyikufa niyabo futhi bayakukholwa lokho futhi yilokho isivumo kholo esikwenzile kulo busuku ihlelo lehlukanise abantu ezweni likaNkulunkulu akashongo yini ujesu lapho efika nina ngesiko lenu niyenze ize imiyalelo kankulunkulu kubantu nangesivumo kholo sethu sehlukanise inhlanganyelo kamoya ongcwele ukugcoba izwi likankulunkulu elifaselwe ngaphandle ngomchilo kulesi sizukulwane sihlukanise abantu kanjalo ngehlela ukuthi bangabi nalo ithuba lokulubona manje uNkulunkulu yena zonke izizukulwane wenezela ingxenye entsha yencwadi yakhe konke kuyahambisana njengoba kwakhiwa umzimba wami ngitshelwa ukuthi waqala emhlandleni kodwa wawungesiwo umhlandla wonke wasuka kulokho waya ezimbanjeni futhi ukusukela emaphashini futhi kuya ezandleni nezingalo nezinyawo kanjalo njalo futhi uphumela ekubeni ngumuntu enginguye futhi noNkulunkulu wabonakaliswa kanjalo ekuqaleni futhi ekugcineni wabonakala njengoJehova uNkulunkulu uyise waseke bonakala njengoNkulunkulu indodana kuJesu Kristu manje ubonakale njengoNkulunkulu umongcwele uNkulunkulu ofanayo sonke isikhathi kubonakaliswa okuthathu kukaNkulunkulu ofanayo ofanayo manje siyathola kulokhu ukuthi sisukulwane ngasinye uNkulunkulu wabele izwi lakhe kusukela ekuqaleni njengoba kwafika inguqunguquko nje njengento yokuqala nje uNkulunkulu ayidalayo mhlawumbe kwa asithi wadala impilo yezimila kuqala waseke edala impilo yezilwane okulandelayo waseke edala impilo yomuntu okulandelayo ukuthi ukuba inguqunguquko kwenyuka kuya phezulu kakhulu ngakho kube njalo kuNkulunkulu nebandla lakhe ungceliswa phansi kukaluza sengithi lokho ngokudonsela umlobokazi wakhe ngaphandle manje kudala umlobokazi wakhe ukulungisiswa phansi kukaluza ukungceliswa phansi kukaWesley kanjalo njalo nabo yena inguqunguquko kamoya inikezwa kakhulu kakhulu ngoba umzimba wa uyakha uza enhlokweni enguKristu umzimba kaKristu manje yena njengowesifazane uma egane uKristu izwi angegani ihlelo lebandla ngesikhathi esifanayo ngokuba uboshiwe yikho uyaku angehlale nawo omabili amadoda ngesikhathi esifanayo aphambene enye kwenye eyodwa ngethunyelwe nguNkulunkulu enye ngeyenziwe ngumuntu ngakho aphambene kwathi onke amazwi omuntu ngawabe ngamanga awami abe iqiniso uNkulunkulu washo lokho kuphambene kakhulu impela nje okunye kokunye njengoba umthetho wawunjalo emseni njengoba uPawulu ekhuluma ngakho lapha enye ifanele ife ukuze abe nenye futhi uma ezama ukwaxubanisa kuyakuthiwa isiphingikazi
oh
kucabangeni New York Arizona esizweni sonke kucabangeni uNkulunkulu wathi uma ezame ukugana omabili ngesikhathi esifanayo uyakuthiwa isiphingikazi siphingikazi sini esingangena ezulwini na uNkulunkulu ubengaganwa isiphingikazi na impela cha wasicela ukuba singakwenzi uyakuthiwa isiphingikazi manje-ke abantwana bakhe uma eyisiphingikazi abantwana bakhe ungowangaphandle komshado ongaphandle komshado ongaphandle komshado kukuphi na hhayi ebandleni kodwa ezwini ungongaphandle komshado isithombe sinje ngalezi zambulo zesithathu lapha sowonyaka webandla wokugcina waselawudikeya iqembu elinjepho labangaphandle komshado kuxoveka okunjepho kwehlelo abasivivi beqhubeka futhi bezibiza ngamaKristu futhi baphike izwi likaNkulunkulu benesimo sokumesaba uNkulunkulu ngoba amandla akho bewaphika njengoba umprofethi wathi bayoba njalo. Umshado isimiso esidala kunazo zonke ezweni. Umshado wenziwa kuqala futhi wamiswa ensimini yase-Edeni. Owesifazane uphathiswe izimilo ezithize angafanele azingcolise. Owesifazane wethenjwe ngalokho. Akukho sidalo emhlabeni esinjengowesifazane. Awukho njakazi, awukhosikazi lanoma iluphi uhlobo oluphathiswe isimilo owesifazane ayiso. Owesifazane wayengekho ngisho nasekuqaleni kokudaliweyo ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi uyokuwa konke okunye okungamasikazi kwakungeke kuphinge, nguye kuphela ongaphinga. Ukuba wayenziwe njengowasekuqaleni, lokho kwakungeke kugcwalise ekuhlakanipheni okukhulu kaNkulunkulu. Yabo, wenze waba ngumkhiqizo ovele kamuva wendoda. Kodwa ngoba wakhishelwa ngale kulelo hlangothi, unikwe futhi isiyalezo esingcwele esivela kuNkulunkulu sokuhlengwa. Unezimilo angafanele azingcolise. Uma eke wazona usengcole impilo yonke, akunandaba ukuthi uthethelelwe kangakanani, angeke alungisiswa. Ngizogadla kulokho kancanyana, nginombhalo kulokho emizuzwini embalwa. Angathethelelwa ngokungcola kwakhe, kodwa angeke alungisiswa kule mpilo, uhlala njalo kunaye. Aphilani manje uphiwe lokhu, angathethelelwa kodwa hhayi ukuthi alungisiswe. Umzimba wakhe uphiwa yena ukwethenjwa okungcwele okuvela uNkulunkulu. Akho njakazi, akho nyoni, asikho esiyisilwane, asikho esiyisidalwa esinjalo qhabo, nguye kuphela. Ngakho isizathu sokuba kube ngcwele kangaka, uzozala ukuphila emhlabeni. Umzimba wakhe uyizikhulisela mbewu zokuphila. Ngakho-ke yingaleso sizathu ephiwa lokhu ukwethenjwa okungcwele. Manje nakho lapho eningaphikisana khona abaningi nina bosiyazi bezenkolo, yilokho okwangcolisa sonke isintu, yilokho kuphinga ekuqaleni. Isikhulisela mbewu sakhe soniwa, wazala lawo mawele uKhayini no-Abela, isenze sisodwa abantu ababili belani imibhalo. Qaphelani manje, uthole ukuthi umzimba wakhe uyizikhulisela mbewu, futhi ngakho-ke ngokwethenjwa okungcwele ukuba kungangcoliswa lokho. Manje ngiyakhuluma manje ngiletha lokhu emfanekisweni ngokwenza ukunikhombisa ukuthi ibandla limi kuphi. Angikhulumi ngani besifazane noma ngabe yini lokho kuphakathi kwenu noNkulunkulu noma nina besilisa, kodwa ngikhuluma ngebandla noKristu. Manje lokhu ukuphiwe ukubazale ukuphila okungaphiwa nguNkulunkulu uqobo lwakhe kuphela. Indoda yakhe ingahle ibe umthwali wembewana, kodwa uNkulunkulu uzoveza ukuphila. Kunjalo kuzofanele kufike konke ukuphila kuzofanele kuvele kuNkulunkulu, noma ikuphi ukuphila kuzofanele kuvele kuNkulunkulu. Kuphendukezelwe futhi lokho okukwenza kube nesono, kodwa ukuphila kuzofanele kuvele kuNkulunkulu ungumqaliso wokuphila. Manje unesek eyodwa, ngifuna ukubalula izinto ezintathu lapha angafanele asuke kuzo. Manje ngiyakhuluma inani ibandla engqondweni ngisakhuluma lokhu kowesifazane wemvelo, njengoba uPawulu enjalo lapha esahlotho esikhombisa kwabaseRoma. Unokwethenjwa okungcwele kobumsulwa anikelwe khona inkosi yakhe. Umsulwa obuthize, akukho lutho olunye olubuphethe kodwa owesifazane. Kunjalo lokho ukunikelwe nguNkulunkulu, akafanele abone lobo bungcwele obumsulwa. Uma enza ngisho into ethize eyiphutha, ufanele kuvume lokho endodeni yakhe ngaphambi kokuba imthathe futhi akulungise. Okufanayo njengebandla elaligane umthetho, izofanele lize futhi phambi kukaKristu ngaphambi komshado wesibili. Uzofanele kuvume lokho uma engakwenzi futhi ahlale nendoda yakhe iminyaka eyishumi. Bese-ke ekuvuma inelungelo lokumlahla futhi iganwe ngomunye wesifazane. Lowo ngumbhalo ukuhlobonga kungukuphila okungcolile. Joseph ungesabi ukuthatha uMariya umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungokukamoya ongcwele wayezindla ngokumlahla ngasese nabo emva kokuba wayesevele ithembisene naye uma uthembisene naye ngokukaNkulunkulu usumshadile. Qaphelani manje unethemba elingcwele bomsulwa anikwe lona lethenjwe kuye iNkosi uNkulunkulu wamnika lobobumsulwa njengoba kwakunjalo nje insimini yase-Eden angathi yebo noma khabo. Unethemba elingcwele lobufazane elinikelwe kuye angafanela lephule ubufazane engikhuluma ngabo lapha ukuziphatha kwakhe isimilo sakhe ngakwabesilisa. Engavumeli bonke abesilisa ubuka kulezi zibuko bese ebonze lezi zingcweti zamabhayisikobho ziqabula nokugonana nokuchitha nangapha nangapha phezu kwalaba abesifazane. Owesifazane owenza lokho ungowesimilo esibi angahle abe ngona bomsulwa ngenye indlela, kodwa niyabo enhliziyweni yakhe uma lezo zindlala izindlala zocansi zisezindebeni. Owesilisa eqabula owesifazane empeleni yena sekungashiwo uphingile. Izindlela zocansi zisezindebeni zowesifazane nasezindebeni zowesilisa. Angamqabula esandleni kungexubane ngezindlala zabo zocansi, kodwa izindlala zocansi isezindebeni. Nokubona wonke lo mbhedo eHollywood namhlanje wakho konke lokhu ukuchitha nokuthanda ngapha nangapha nabefazane nokunjalo namantombazane amancane kubuka konke lokho akumangalisa izimilo zethu zibolile futhi zidleka namanyala. Niyabonga ngoba kubekwa phambi kwabantwana kunjalo kuzofanele kube ngaleyo ndlela ngokosuku lokugcina. Manje gcina ibandla lisengqondweni, uyaqabula futhi uyachitha futhi ehamba equba kuyo yonke into ngaphandle kwezwi evumela udeveli nemfundo nezicwaningo zesayense nokunye nokunye. Kanti okwesayense imfundo yonke into ngoqobo iphambene noNkulunkulu. Yonke inqobo yempucuko esinayo manje ngoqobo ingumphiko uKristu. Inqobo yezemfundo ingumphiko uKristu. Impucuko ingumphiko uKristu. Iphambene noNkulunkulu. Wena uthi phambene nempucuko na uNkulunkulu uzoba nempucuko ngolunye lwalezi zinsuku engayikuba nakufa okumataniswe nayo. Le mpucuko yesimodeni ifika ngoSathane. Ngizokufakazisa lokho kini uma iNkosi ithanda kulo busuku eBhayibhelini. Zonke lezi zinto zingezikaSathane. Impucuko yethu entsha ayikuba nakho nokukodwa kwalokhu kuyo. Unalebo bufazane obungcwele. Akumangalisi ukuthi abesilisa benza ngakwabesifazane ngendlela abenza ngayo, yingoba abesifazane benza ngakwabesilisa ngendlela abenza ngayo. Uzenza isimilo phandle lapha egqoke iphele ezikhindi nokumpintshe isikhumba nezingubo zabesilisa nezinto phandle emgwaqeni ihambe etshikiza. Akulandaba ukuthi uthile angathi abe ngumsulwa endodeni yakhe ngakho konke, kodwa ebusweni bukaNkulunkulu uyisiphingikazi. Obuwesifazane namkhani ukusephingile naye vele entizweni yakhe futhi uziveze yena abe yilokho. Futhi yilokho impela ibandla liyikwenzile nezwe. Kaphelani, lokho unikelwe khona ubumsulu obungcwele, bufazane obungcwele, bese-ke kuba ngubumama obungcwele, uhloniphe indoda yakhe. Bukani nje namhlanje emadolobheni athize, amadolobha amaningi banamaphathi ngisho amakhulu kulokho okubizwa ngumphakathi, amalunga ebandla nawo abeke izigqoko zawo phansi bese edakwa onke bese ephosa okhiye bawo kuso wesifazane ngamunye ahambe bese coshwa okhiye esigqokweni ngowesilisa azohlala naye ngempelaviki. Zonke izinhlobo zamaphathi anjalo. Okungukuthi nginokuningi kakhulu kokusho lapha uma iNkosi ithanda anginasikhathi sokungena kukho ukungcola okunjepho nebandla libi nje impela kunjalo liphinga nayo yonke into futhi alinamsebenzi okungena kukho. Lifanele ihlale nezwi. Izakhiwo zilungile, izibhedlela zilungile, zonke lezi ezinye izinto zilungile, izitshalo zemfundo konke lokho kulungile. Kufanele siphile lapha, sifanele sifunde sibhale lokho ngokunye kweminotho njengokuthi sasingafanele ukugqoka noma yiziphi izingubo ecaleni. ngizoshumayela ngalokho kamuva kuleli viki inkosi Thanda. Kodwa sesidinga sigqoke izingubo ngoba uNkulunkulu wasinika izingubo. Kodwa ekuqaleni sasingazidingi, sasimbozwe ngeveyili. Manje usembozwe ngeveyili esonweni sakhe. Akazi ngisho nokuthi uyona. Niyabo, njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi, manje umbozwe ngeveyili nguDevil. Ngaleyo nkathi wayembozwe ngeveyili nguNkulunkulu. Umehluko wakho. Manje sithola ukuthi unikwe lokhu kwethenjwa ungcwele angafanele kwephule obufazane isenzo abe nesimilo sakhe akhulise abantwana bakhe abe ngohloniphekile endodeni yakhe. Ezinsuku zamanje bakunaka kakhudlwanyana kunalutho ezweni. Aniboke nihlale ofisi lami ngesinye isikhathi futhi nibone abesilisa bengenisa umkabo lapho abazama khona ukulungisana noNkulunkulu futhi bavume bonke abesilisa abahlala nabo nayo yonke enye into selokhu bashada. Oh, wena uthi lokho ikhabo lokho ngamaPentecostal abanye abayikuza. Ngakho ngikhuluma ngokuthi kungasuka kanjani uma ngithola ukubana nezwe ibandla nazo zonke izimpasheni nezinto esinazo. Asisafani njengoba yayinjalo iPentecost yasekuqaleni kunoma imini injalo ebusukwini. Sishushumbe sandawo ndawo sangena kwenye inqushunqushu emnyama ndawo ndawo futhi salahleka. Ukwethenjwa okungcwele okunje okanje pho, isibopho esinje pho owesifazane. Manje bonani ukuthi kungani isifanekiso sebandla nesibopho esifanayo. Njengoba owesifazane enesibopho esingcwele kubumama bakhe ebumsulweni bakhe endodeni yakhe, ibandla linesibopho esingcwele emkhulekweni nasezweni nakuKristu, siyafana nje njengoba owesifazane naso. Futhi njengoba owesifazane shushumba nomunye wesilisa uma ibandla lichezukela kulezi zinhlelo zezikhungo nezinhlelo zokwakha nezikole nokunye nokunye, angimelene ngalutho nazo, zilungele zifeze inhloso yazo. Kodwa asi uJesu akazange athi hambani nenze izikole, wathi shumayela izwi. Yilapho bengalinaki khona, bangenzi izikhungo, izibhedlela nokunye nokunye. Lezo zilungile, kodwa lowo akusiwo umsebenzi omiselwe webandla. Umsebenzi wabo omiselwe ngushumayela ivangeli, kodwa senze yonke enye into ngaphandle kwalokho. Futhi sishushumbe sangena njengoba kwenza uSathane nje futhi sawuxubanisa nelinye ivangeli enye into nenye into, sekuze kwathola isibumbatha sokungelutho inkohlakalo. Ngisho nalo lonke lethu lonke izwe phekisisani inkambiso yezwe. Ngifunda iReader's Digest lapho kungekudala lapho amantombazane asemancane engena khona ekunqamukeni ukuya esikhathini nabesilisa ukushintsha kwempilo phakathi kweminyaka engamashumi amabili namashumi amabili nanhlanu ubudala, bangena ebudaleni babo obuphakathi nendima. Inkohlakalo ngani na? Ngenxa yocwaningo lwesayensi lokudla nezinto okubhidlikile kusuka ezintweni zemvelo ebesifanele sizifake emzimbeni wethu, asilutho kodwa isigejane senkohlakalo efayo. Manje lilokho-ke ibandla nalo lisesimweni esifanayo lisifanekise. Yini obumsulwa buligugu obufanayo ngomoya elibunikiwe ukulondoloza umoya onezwi futhi lingaphingi neze nanoma yini yezwe kumbe noma yini. Lihlale liyintombi ezwini njengoba owesifazane enjalo kubahlale elibumsulwa endodeni yakhe ungwethenjwa okungcwele. Ukuhlonipha izwi lenkosi yalo phezu kwazo zonke izivumokholo ezenziwe ngumuntu, ukuhlakanipha ihlelo likhona ibandla linikwe lokho kwethenjwa. Uma bethi awu ibandla lami, angikhathali ukuthi ibandla lakho likholwa yini. Uma liphambene nezwi kaNkulunkulu, thetha kulo. IBhayibheli lathi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. UMarko 16 wathi lezi zibonakaliyo ziyakubalandela abakholwayo. Uma ibandla lishumayela okwehlukile kulokho ningakwenzi, niyafa kuleyo nto, nizalwe ngokusho ezwini likaNkulunkulu. Hambani niye ezweni lonke futhi lishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Lalizohamba lize lifike lapho-ke. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ezweni lonke nakho konke okudaliweyo okuyokholwa. Ngiyabona ukuthi sisuke kanjani kulo na impela, kodwa libophezeleke kulo. Kodwa manje kukani ukuthi iHollywood ithathe izinto zobumsulwa kwabesifazane bakithi. Ngihlezi lapha ngibuka owesifazane omdala othandekayo utatewetu Sheda, abaningi besifazane lapha nasemumva notatewetu Monga apha abesifazane abadala kunabanye okhumbulayo iminyaka embalwa edlule uma umama wabo noma ngisho bona babe ngaphumela emgwaqeni indlela abanye balabo besifazane abahamba ngayo namhlanje amalungu ebandla babe yombopha wesifazane ngokuba uhlanya ukhohlwe ukugqoka isikethi sakhe. Aw, uma kwakuyiuhlanya ngaleyo nkathi uhlanya manje. Aw, bukani izwe lonke liyafakazisa ukuthi uhlanya. Bukani ukubulala nezinto okuqhubekayo manje ezweni, yabo ubuhlanya. Yonke into izela ugcwalisa izambulo. Singahle sifike kukho ngaleli viki lapho lezo zinto ezisabekayo lezo akusikho kwemvelo. Lokho izinto zomoya okwenza abantu badazulukele amadwala nezintaba nawo yonke enye into ukuba kuwele phezu kwabo. Akuphelele ubuhlanya uqobo lelizwe eliyongena kubo. Khona nje sebucishe impela bube khona manje. Ngani niyazibona izinyathelo zabo? Nampo bumasha buphumela emgwaqeni ngo. Bese ngo ningesitalo sasesontweni ubuhlanya uqobo benza izinto isidalwa esingumuntu ebesingeke sacabanga ukubenza futhi sibe ngesiphucukile. Bukani ukuthi Hollywood yenzeni kowesifazane. Bukani ukuthi injani iphange ubumsulwa obungcwele bowesifazane uqhubeke njalo njalo besingahamba. Niyabo bonke lokhu wakulahla. Wakwenza kanjani na? Ngoba kwakukhona ithuluzi lobuqili elibizwa ngebandla. Njengoba lalikhona ensimini yase-Eden, umuntu onobuqili, u-devil, wahamba wangena ebandleni njengoba nje enza ensimini yase-Eden. Futhi wamkhohlisa kukho, ukhohlisiwe, owesifazane uyacabanga, akaqondile ukuba nephutha. U-Eva wayengaqondile ukwenza okungalungile. Kwakungesikho okwamabomu kodwa iBhayibheli lathi kuTimotheo wesibili uTimotheo wokuqala esesithathu wakhohliswa nokuthi khohlisiwe akusikho ngenkathi ukwenza ngamabomu kungenkathi ukhohliswa ekukwenzeni futhi yilokho impela nje okwenzeke namhlanje ukhohlisiwe ngathelevishini ngephephabhuku ngalaba bantu laba zonke lezi zinto ezinhle abazihambayo phandle emgwaqeni amantombazane esimodeni abuka amaphephabhuku futhi abuka izithombe abuka emgwaqeni abona izingubo zokugqoka ezitolo ukuthi ukanjani usathane leyo thuluzi elikhulu lesihogo lehlele phakathi kwabantu futhi labakhohlisa kulezi zinto. Nowesifazane cabanga ukuthi ukahle futhi ufile futhi akakwazi ukude noNkulunkulu. Niyabona ukuthi ukulahle kanjani konke lokhu nokuthi kwakunobuqili kanjani na? Namhlanje ngifuna niqaphele uJesu wakhuluma ngakho futhi uma ningathanda ukukufunda uJesu wakuphatha ukuthi le nto iyofezeka benikwazi lokho na? Emahoreni akho okugcina ngaphambi kokubethelwa kwakhe nje asikufunde nje uLuka ongcwele isahluko samashumi amabili nantathu futhi okwesikhashana nje njengesifundo sikasonto sikole kuqala ngeverse lamashumi amabili nesikhombisa ngikholwa ukuthi nginakho kumakwe lapha uJesu eya eCalvary. Lalelani njengoba ngikufunda. Ulungele uLuka ongcwele amashumi amabili nantathu elabashumi amabili nesikhombisa ngiyakholwa yilapho esinakho inothi lami linakho ngaleyo ndlela ya nakho. Kwamlandela isixuku esikhulu sabantu ukhona nabesifazane ababemkhalela bemlilela. Kepha uJesu ephendukela kubo wathi, madodakazi yaseJerusalema, ningangikhaleli mina kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu. Ngokuba bhekani kuyeza usuku izinsuku abaya kusho ngazo ukuthi zibusisiwe izinyumba nesizale zingazalanga namabele angancelisanga. Cabangani namhlanje ihlazi kuye kuba abe nomntwana. Niyabo bona bayakuqala ukuthi ezintabeni belani phezu kwethu nayi nasemakangeni sisibekeleni. Ngokuba uma beza lokhu emthini ohlaza bayakwenzani omileyo na? Ukhuluma ngosuku ukuthi lapho besifazane bengasayi kufuna abantwana bafuna inja noma ikati noma into efana naleyo kodwa akasabafuni abantwana. Ngani na? Umama Hubbard omdala uma enomntwana Niyabo akafuni lokho lokho iziphawulo ze Hollywood ayimfuni wesifazane wakhe ukuba abe ngumama Hubbard omdala ngakho uyo iyoba nokuthindwa ukuthize kwenziwa kuyo uqobo noma yena oyedwa okuyobavimba ekubeni nabantwana abafuni bantwana uJesu wakhuluma ngakho futhi wathini na ayosikhathi bayoqala ukukhala emadwaleni nezintaba kuba uwele phezu kwethu uyohlela umndeni ukuze akwazi ukuya emaphathini ngeke ahlutshwa ingane eyincelisa iyomenza angabi nafika uma ekhulelwe iyoba njalo kumenza angabi nafika akaye kubukeka njengoba wayevamile nendoda yakhe ingazi ngokwenele okumdedela ahambe ngaleyo ndlela akayi kuyinika mntwana uJesu wakhuluma ngakho futhi washo ukuthi ngenkathi babenza lokhu ngaleyo sikhathi bayohamba ukuba bakhale ngaleyo nkathi uba amadwala awele phezu kwabo ngokufika kwenkosi bakhokha izihamba ezinkulu zemali yamakati izinja ukuba babe ngumama kuzo kunjalo ufanele abe ngumama entweni ethize ngoba kuyimvelo enikezwe nguNkulunkulu kuye ngiyaqaphela lizingela inyamazana enkulu ibhere elidala ekwindla yonyaka uma lizaliswe ibhere leduna linamawundlu ngaleyo nkathi elizelwe angamawundlu amahle angosayizo kahle mhlawumbe asinda amaphawundi ayikhulu noma ngaphezulu liyowenza ahlakazeke ngokushetsha futhi azilalele ubuthongo bobusika bonke ngoba izozala elinye futhi iwundlu azalwe ngoFebruwari ibhere alazi lutho ngakho azalelwe ema-asakeni amancane ukuthi uNkulunkulu uwavulisa kanjani lamasaka amancane qobo lwawo elincane njengesaka elincane lephepha elifana nengilazi athole indlela yawo ngapha nangapha umama wawo ulele zwi akaze adle noma yini usukela ngo-October futhi lona ngoFebruwari ayafika bese emncela kuze kube phakathi noMay bese ke nxa libona amawundlu alo angamawundlu amahle angusayizo kahle asinda mhlawumbe ishumi nanhlanu ishumi noma amaphawundi ayishumi nanhlanu ngalinye alincelile ukuthi liluthola kanjani ubisi lowo ngumqondo kaNkulunkulu liyaphila lona uqobo futhi liveza ubisi lwamawundlu futhi uma-ke ukuzala kwalo kungenzeki futhi lingenamawundlu liyewazingela unyaka amawundlu angonyaka odlule bese liba ngumama kuwo ihlobo lonke ngoba ngokuzibonela kwemvelo kwalo elikunikwe nguNkulunkulu lizofanele libe ngumama entweni ethize futhi uma owesifazane engenakuba nangane yendoda yakhe uyothatha inja noma ikati noma into ethize uzofanele abe ngumama kokuthize imvelo kodwa ukuzala umntwana wendoda yakhe futhi amkhulise ukuba akhonze uNkulunkulu lokho konke kuphumile nya emgqeni wakhe ufanele uyoba sehlandlweni kakhulu uma ekwenzile ngomphakathi wakubo othanda isono walolu hlobo lwabesifazane baka-1965 isithombe esiqiniso sebandla lesimodeni namhlanje kanjalo nebandla lesimodeni alifuni nanoma yikuphi kwalokhu lapha ukudazeluka kumemeza ukukhuluma ngezilimi zenzo zesibili elama-38 abantwanyana ngakuye akafuni ayikuphi kwalokho kukhaliswa injabulo nokukhala nokudazuluka amen haleluya ngani umntwana onje ubengamkhipha masinyane ehlelweni lakhe babenaye oyedwa onjalo kwelinye lamabandla ngani ubeyomkhipha ngokukhulu kushesha nizivumelelani izinto ezinjalo njengale iqhubeke na ngakho niyabo ukhulelwe into ethize ngoba uzala amalunga ngaso sonke isikhathi kodwa wafuni namunye walabo bedazuluka bempongoloza bewushuza izenzo zesibili elama-38 izidalwa ezilusizi acabanga ukuthi bayizo bekuyomphoxa ngempela bekuyomona nelakhe elifundisiwe elesayense ephathelene nenkambo elungileyo ibandla lomphakathi wesayense ayesonta kulo lapha ubeyomphosa phandle emkhandlwini olandelayo angeke abe naye ngakho akafuni ukukhuleliswa yizwe ngoba yilolo hlobo kuphela izwe elingaluzala elizalwa ngumoya kaNkulunkulu linomoya kaNkulunkulu kulo akukho ujoyina sonto okuhlaniphile nokuya esivumweni kholo izinwele eziphunguliwe kubuso obupendiwe ayikho into enjengaleyo kukho konke okwalo anikutholi lokho ezwini kaNkulunkulu. Nithola oyifeshini endala, ongcwelisiwe umntwana ogcwaliswe ngomoya ongcwele, ozalwa ngomoya kaNkulunkulu, odazulukayo, ompongolozayo, omemezayo, edumisa uNkulunkulu. Lokho kuphume nya ekufinyeleleni kwakhe. Akakufuni lokho, oh, qhaba unumzane, qhaba unhlobo. Kwenzani-ke na? Ngakho uzala ipheya ubuso obupendiwe ogqoka izikhindi umphakathi kaJezebele azalwe ngaphandle komshado wamakati bababiza kanjalo. Ngicabanga ukuthi yikho niyabo. Ngicabanga ukuthi bakubiza ngamakati niyabo. Awubheke lelo kati lihamba laphaya basho njalo noma into efana naleyo niyazi. Wazalwa noma wagana waxhumana nendoda yakhe yokuqala u-Adamu oqala ngumfazi ophingayo u-Eva umfazi wokuqala ka-Adamu. Wena uthi ophingayo na impela waphinga. Kodwa oh uzisho ukuthi lo-Adamu wokuqala ufile, oh impela wafa kudala, sengizelwe ngokusha futhi. Wathi futhi impela ngigane u-Adamu wesibili uKristu izwi. Kanjani na? Abelani ukuthi uthandani esisala isithandwa sakhe. Nifuna ukubona ukuthi uthandana nobani. Izwi lisho lokhu, kodwa wathi ibandla lami lisho lokhu. Manje-ke uthandana nobani na? Ubani indoda yakhe na? Izithelo zakhe uqobo ziyafakaza ukuthi uyini. Kunjalo impela kuyakhombisa ukuthi uyini. Qaphelani, wazalwa kuqala kwaDamu ngoba lokho ukuzalwa kwakhe kwemvelo niyabo, futhi akazange akushiye lokho. Leso isithandwa sezwe. Uzisho ukuthi uzelwe okwesibili kuKristu oyisithandwa sakhe qaphelani u-Adamu nokho ngoba uthanda izwe. Futhi enye into qaphelani ukuthi uhlobo luni lwabantwana aluzalayo. Lokho kuyasho ukuthi ubani ubaba wabo, noma ngabe u-Adamu wokuqala noma u-Adamu wesibili. Uma ibandla lizala umntwana ka-Adamu wesibili, wenza ngendlela ka-Adamu wesibili yokwenza, njengoba benza ngosuku lwePentecoste. Lowo ngempela ngabantwana bangempela baka-Adamu wesibili, niyabo kunjalo. Impilo yabo injengeyakhe neyakhe owesifazane. Yebo, mnumzane, amadodakazi akhe apende ubuso, aphungulwe izinwele, egqoke izingubo zabesilisa amabhulukwe. IBhayibheli lathi ngaye angakwenzi. Kukhulu izinwele zakhe uyihlaze kuye. Wena uthi thula kulokho, yilokho izwi elikushoyo. Ngikhomba imvelo kuphela yilokho akwenzayo. Amadodana akhe azalwa nguye, athembela empundweni, ekufundeni esikoleni, iBible school ethize esibizwa kanjalo, ikholeji elikhulu elithize lifanele ngabe kudala liwachamusela ohlobweni oluthize lwesitayela lomshini wokuchamuselisa. Abafuna ihlelo abanenkolo efana nekaKhayini abazalwe ngaphandle nje komtshado ezwini, njengoba uKhayini wayenjalo kunjalo, njengobubi nje abazalwe ngaphandle komshado njengoba uKhayini wayenjalo. Impela abafuna ihlelo, niyabona ukuthi kuyini na? UNkulunkulu akazange ahlele ihlelo, ubehlala njalo ephambene nalo, izwi lakhe liphambene nalo, kodwa ababambelela ngqo kulo. Ngakho niyabona ukuthi bazalani. Lokho kukhombisa ukuthi baba wabo nomama ngubani. Impela bazalwe ngaphandle komshado nje, njengoba uKhayini wayenjalo. Lolo hlobo lomntwana aluzala ku-Eva, basuka ezweni. Manje-ke niyabona ukuthi wazalani. Yilokho impela nje ibandla likuzalile into efanayo. Nakufakazisa kini ngezwi ukuthi yilapho imfundo nempucuko ivela khona ngoKhayini. Kunjalo impela ngokuba bazisho ukuthi, kodwa bazisho ukuthi bangamadodana kaNkulunkulu, kodwa bazalwa yihlelo, abafundiswe kakhulu esikoleni sehlelo, yonke enye into. Kunjalo impela ubuqili ukuba smart he. Yayinjalo nenyoka uyise, kunjalo banobuqili nje futhi bangabashumayeli besayense njengoba uKhayini wayenjalo. Niyabo kuyinto efanayo impela. Wena uthi futhi Branham, iqiniso lelo na? Phenyani kuGenesisi wesine eleshumi nesithupha futhi nithole. Buyelani lapha kuGenesisi wesine eleshumi nesithupha umzuzu nje, nizothola ukuthi kwenzekani, kwenzeka kanjani. Wayesesuka uKhayini ebusweni benkosi wahlala ezweni laseNodi ngasempumalanga kwase-Edeni. UKhayini wamazi umkakhe, wakhulela wazala u-Enoke, wakha umuzi wawuqamba igama lomuzi ngendodana yakhe ukuthi u-Enoke. Kwehlele njalo kuThubali, kwehle njalo ngokuba baqala kufika abaqambi bezinsimbi umnyuzik nokunye nokunye impucuko efika ngokhayini kunjalo akha amadolobha izinsimbi amadoda esayense afika ngokhayini inzalo yenyoka manje qaphelani vese bazobe nenkano u-Adamu wabuye wamazi umkakhe manje wamazi kanye futhi wayenabantwana ababili hlolani umbhalo wayenokhayini no-abela iseze sodwa nabantwana ababili nithi kwangitshela kungekudala kwakungeke kwenzeke sinecala e-Hollywood na sinecala e-Tucson khona manje enhle enkantolo owesifazane wazala umntwana oyikhaladi nomntwana ongumlungu ngesikhathi esifanayo bathi ngeke akwenza angaba nazo izinzalo ezimbili ezizalekayo futhi banalo ngqo enkantolo manje ngiyazi izinja ziyokwenza izilwane ziyokwenza futhi ufike lapho umlungu wathi ngizokondla umntwana wami uqobo kodwa hhayi yena nowesifazane wavuma wahlala nendoda yakhe ngalokho kusa nendoda yekhalathi ngaleyo ntambama uma iphakathi udokotela uthi ngesikhathi samahora angamashumi amabili nane kuyokwenzeka uma kukhona enye inzalo ezalekayo lapho futhi lapho wakwenza futhi ilokho impela okwenzeka lapha ukhayeni lowo usathane ngalokho kusa enyokeni no-Adamu leyo ntambama ngenkathi futhi wayenabantwana ababili manje u-Adamu wabuye wamazi umkakhe okwesibili wazale indodana kumbulani akukho ndawo ebhayibhelini eyathi ukhayini wayeyindodana ka-Adamu wathi wayengowalowo omubi hhayi u-Adamu udevel wamazi owakhe okwesibili futhi wazi futhi waba nendodana wayiqamba igama lokuthi usethi ethi ngokuba uNkulunkulu ungibekele leyo kwakuyesiyo inzalo yangempela ungibekele enye inzalo esikhundleni sika-Adamu owabulawa ukhayini ngakho naye usethi waza indodana wayiqamba igama layo ngokuthi u-Enoshe futhi ngaleso sikhathi abantu baqala ukukhuleka egameni lenkosi akaphumi kwabakakhayini lolo zalo lwesizukulwane kodwa ozalweni lukasethi ngakho ukhayini ungomubi lapho kuvela inyoka manje qaphelani ibhayibheli lisho ngokusobala lapha ukuthi indoda yakhe yokuqala ifanele ibe ngefileyo hhayi nje elahliwe ifanele ibe ngefile ngisenze kuqeda nje ukushumayela ngokuthi umshado nesahlukaniso futhi nonke niyazi ngalokho angikhulumi manje ngakho konke le nhlangano yebandla lapha kodwa phandle esizweni sonke kunjalo manje niyabona ukuthi kwenzekani lapho umshado nesahlukaniso ngenkathi izimpawu eziyisikhombisa lwavulwa olwaveza iqiniso langempela lawo ngakho ukugana u-Adamu wesibili uKristu izwi ufanele uzehlukanise ngokufa endodeni yehlelo yakho yokuqala ngoba akukho nalinye lawo elingalithatha lonke izwi likaNkulunkulu ngikhombise nje ukuthi likuphi nje lelo o wena uthi elami omunye umfo uthi elakhe naye ahlanganise ndawonye futhi ngithole ukuthi bobabili ninephutha masinya nje uma nihlela fundani isambulo eshumi nesikhombisa ngakho niyabo nifanele nibe ngabafileyo kuleyo nto manje angikhulumi kuleli bandla lendawo ngikhuluma ngakho konke esizweni sonke ufanele ube ngofileyo endodeni yakho yokuqala uma uhlanganiswe kuKristu futhi ube usashade nehlelo uyisiphingazi uyilawudikeya ibanga lesizweni sonke silandela uJesu Kristu izwi ukuba kumlobokazi kuzofanele uphinde ushade nezwi likaNkulunkulu elinguKristu eqeni wayekhona lizwi lizwe uNkulunkulu lizwe uNkulunkulu lizwe waba yinyama wakaphakathi kwethu inqobo nje uma ubambelele esikweni lomuntu lwamahlelo ubizwa ngokuthi ezini kaNkulunkulu iziphingikazi inqobo nje uma ungofuna isivumokholo sehlelo ngowebandla lehlelo eliphika izwi uyisiphingikazi okwashiwo iBhayibheli uJesu wathi ungeke wakhonza onkulunkulu ababili ngesikhathi esifanayo uphakathi kokuthi ukhonza unkulunkulu noma umamona umamona yizwe othanda izwe noma izinto zezo uthanda kankulunkulu alukho ngisho nakuye inzalo kankulunkulu ingeke yaba kuye ngesikhathi esifanayo uthanda kankulunkulu uthando lwezwe luphakathi lapho Uma indlela kaNkulunkulu isebenza ngawe lelo yizwi kaNkulunkulu. Uthando lwezwe ngeke lwaba phakathi lapho ngesikhathi esifanayo. Manje ziphi izinwele eziphishane nezikhindi nobuzo obupendiwe na? Manje kukuphi na? Ungeke wabamsulwa kuKristu izwi kaNkulunkulu bese ukhonza ihlelo elenziwe ngumuntu ngesikhathi esifanayo. Liphambene neze uPawulu washo lapha kuphi na? KwabaseRoma besikhombisa. Kanjalo ungeke wazala amadodana kaNkulunkulu ezwi lakhe kuleli qembu lamahlelo elizalwe ngaphandle komshado. Ungeke wakwenza emshinini wakho wokuqhamusela. Ungeke wazala indodana kaNkulunkulu ezwi ngikhuluma ebandleni. Kodwa usalokhu uzisho ukuthi ukholwa impela, wayenjalo noKhayini indodana ka-Eva yebufebe ekholwa impela, yakha ama-altare futhi yanikela ngomhlatshelo futhi yakhokha izishumizayo futhi yenze konke noma yiphi enye indoda ekholwayo ebingakwenza. Kodwa yehluleka ukugcina lelozi, yehluleka ukuba nesambulo. Nesambulo yiyona nto kuphela, isambulo sezwi. Yini, yini isambulo na? UJesu wathi phezu kwedwala, ngiyakulakha ibandla lama namasango yayidese angelehlule. Ukukholwa kuyisambulo, ngoba ukukholwa kwembuliwe kuwe. U-Abela ngokukholwa wanikela ngesambulo, ukukholwa wanikela kuNkulunkulu ngomnikelo omuhle kuno waloka Kayini. UKayini wacabanga ukuthi badla ama-apula basenawo lo mqondo, kodwa kwangesiwo, kwakungukuphinga inzalo yenyoka. Futhi lapho ngenkathi kuvulwa izimpawu zesikhombisa, kwakumemezela futhi kwakufakazisa, incwadi yami isiphumile njengakho. Ngicabanga ukuthi sinenkulungwane lapha manje, yabo. Qaphelani, lokho kungokombhalo kusukela uGenesisi kuya ezambulweni ngesikhathi sokuphela. Yemibili imithi ifika embewini futhi izifakazela yona. Sesilapha namhlanje ngo, iLaodikeya nomlobokazi kucace nje futhi kuhle nje ngakho konke embhalweni naphambi kobuso benu ngo. Ungeke wakhonza uNkulunkulu nomamona. Ungeke waba ngumKristu okholwa iBhayibheli onobumsulwa bese ulihlanganisa odabeni lwehlelo. Ungeke nje wakwenza ngesikhathi esifanayo. Omunye uzofanele abe ngofile bese uvumela omunye aphile. Kanjalo ungeke wazala indodana yezwi likaNkulunkulu. Kanjalo nebandla ngeke lazala. Abamfuni omunye wabo abantwana abadazulukayo bememeza futhi bekhuluma ngezilimi nazo zonke lezo zinto. Bona ungeke wakwenza lokho ebandleni lehlelo, bangeke babe nawe. Ababalethi kanjalo babenyusa bese bebaqhawula bese bethi uma ukholwa usunalo. Inqobo nje uma ufaka igama lakho encwadini, lokho kuphela ozofanele ukwenze. Niyabo, ngabantwana abazalwe ngaphandle komshado ezweni basalokhu bezisho ukuthi bangabe nenkolo. Ngakho wakhuleliswa ngokuhlakanipha kaSathane nolwazi ibandla selibe njalo. Bathumela abantu babo le esikoleni uyofundela ukuthi usho kanjani u-amen. Kahle nje, babafundisa ukuthi usho kanjani konke lokhu futhi babe nobuhlakani kakhulu. Kuyini na? Kungukhulelisa kukadevil. USathane wamkhulelisa ngani u-Eva na? Ukuba alikhole ngokwesikho izwi ngezihlakaniphi abahlakaniphile futhi kwayonakalisa yonke indalo. Yilokho impela kwenzile ezwini namhlanje. Ibandla uzikhulelise ngamaBhayibheli isikole namakholeji nezinto ezinjalo, kufunda ukubhala izibalo futhi abazi lutho ngoNkulunkulu kunoma ilawu lingazi ngobusuku baseGibhithe. Bazazi zonke izivokolo zabo, izincwadi zabo zomthandazo nayo yonke enye into, kodwa abazi lutho ngoNkulunkulu. Bayazi ngenkathi izwi liqinisekiswa, ngenkathi uNkulunkulu ekhuluma emumva lapho futhi walaba izwi lakhe esizukulwaneni ngasinye lapho zifika. Nakho kufika uNowa futhi bashumayela leso sizukulwane. Manje ukuba ke uMose wayefikile wathi asakhe umkhumbi, wayeyophuma ngakho konke esitayeleni, kodwa wayengumprofeti. Wayenesambulo sikaNkulunkulu. UNkulunkulu waqinisekisa ukuthi liyiqiniso. Waletha abantwana, wakhipha u-Israyeli futhi wakhombisa insika yomlilo phambi kwabo futhi waqinisekisa umprofeti futhi washo khona impela nje ayezakwenza futhi wakwenza. Bathi makungakhulumi uNkulunkulu, makukhulume uMose, funa sife. Wathi angisayi kukhuluma kubo kanjalo, kodwa ngiyakubavuselwa abaprofeti futhi bayokhuluma. Nakho kwakumuyizaya emi elapho wathi, intombi yokhulelwa, indoda enjengaye osukile ngenkathi izokhulelwa kanjani intombi na? Lele ndoto alimtoa nozelwe. Sipiwe ndoto alikama lao gyalia kutua. Umulegi kosa sana yokutula. Unkulukulo na manja uyi songu na parate. Pezwe stano topkosi sika baba wayo. Uchaviti ya kubusa. Agui kubako. Ukupela embusweni wayo. Kuzunga jani na wayo ngazi. Wakuluma ndiloko ukulukulo agoso. Unga pambili lewa noma igopi. Utabangela. Istaga nipi. Unga pambili lewa noma ilopi. Utuwa ningo lesayese. Yizwi likaNkulunkulu. Manje sifundisa esikoleni abafundi bethu basekholeji kuzo zonke izinhlobo isayensi yezenkolo yeBhayibheli nezinto ezinjalo isayensi yezenkolo ezwe ngumuntu nesikhejane sebandla impela nje njengelawudikeya njengoba uNkulunkulu athi iyoba njalo. Oh hey, uma ngibuka lokho futhi kungenza ngigaqazele likhululiswe umqondo wezidakanini. Kufanele ube yisifundiso esineziqu zesikole esiphakeme ngaphambi kokuba ngisho uze ungene. Ufanele ube ne, ufanele ume phambi kwesazi sezifo zengqondo ngaphambi kokuba ugcotshwe. Wawungathini nje uPetro, uJakobe noJohane beya phambi kwesazi sezifo zengqondo na? Niyabakhumbula labo abayikhulu namashumi amabili phezulu lapho babengakwazi ngisho nokusayina igama labo kwabona bame phambi kwesazi sezifo zengqondo babone ukuthi ngabe ba uma konke okwabo ukuthi okwabo okuzenzekelayo kwakukahle yini nokunye nokunye. Babe nokuzenzekelayo kodwa bawungesiwo umqondo wezidakaniphi noma ucwaningo lwesayensi bawungamandla kaNkulunkulu ngenkathi etheleka kubo babengazi lutho ababengalwenza kodwa ukuba benze lokhu umoya ongcwele owathi abakwenza. Abanakanga noma yisiphi isihlakaniphi ukuthi ibandla lathini nokuthi abaphristi bathini ukuthi lokhu kwathini lokho kwathini. Babequthwa umoya amadoda angesabi. UJohane uqala sesibili eleshumi nanhlanu wathi uma nithanda izwe noma izinto zezwe uthando lukaNkulunkulu alokho ngisho nakini. Niyabo. Ngakho ungakholeliswa kanjani izwe likaNkulunkulu eligcekayo izwe eligcekayo iHollywood eligcekayo yonke iVirgin yalo ubheka onke labaphathi nokuqhubeka nababizwa kanjalo abanakho egameni lenkolo na liyakugceka izwe lingamkhulelisa kanjani umuntu? Owesifazane akwenza kanjani ophungule izinwele opende ubuso egqoka izikhindi na? Angakwenza kanjani uMshumayeli aphumele lapha ekhwezi futhi abuke izenzo zesibili lamashumi amathathu nesishiyagalombili bese bona ukuthi akukho muntu eBhayibhelini owake awabhathiswa kulezo ziqu bese kuthi-ke abe esalokhu ethi ukhuleliswe yizwe kaNkulunkulu na ukutshela amanga. Uthengise ngobuzibulo bakhe. Uphinge nayo impela into ayisho. Uyalahlwa nasahlukanisa. UNkulunkulu uzoba nebandla elimsulwa impela nje. Mlabakazi! IBhayibheli lathi izwi alikho kuwe. Ngakho nhloboli yabantwana oyizalayo na? Okwamahlelo akhulelwe. Akukaze kube khona kufa ukukwehlukanisa nesithandwa sakho sokuqala. Bazocabangana bakwaJones uma ngiyokhala futhi ngikhuluma ngolimu na? Bazocabangani uma ngiphinda babhathizwa na? Umbhedo nje pho. Ngabe ushade nabakwaJones na noma ngabe ushade nebandla na? Ngabe ushade noKristu izwi na? Manje ingakho esalokhu ezala abantwana bakhe. Hloboni yabantwana anayo na? Nanka amanye amagama abo awabizayo namhlanje. Amakati, amabhungane, izinunu, izintekenteke, ontekenteke, amakati, amabhungane. Lokho ngamalunga ebandla. Bela, bonke bangamadodana akhe, amadodana kaKhayini, ongamadodana esilwane esinokuqili, abushelelezi nje impela ngakho konke. Manje ake nibuke kahle isikhashana ngokubuka kwenu uqobo okomoya emphefumulweni wenu. Balazani nje ngikhuluma esizweni sonke manje. Bukani imizuzu embalwa nje nina phandle lapho eTabernakele kaBrenham. Nina enisematabernakele ogwini lwaseNtshonalanga neArizona nandawo zonke enikuzo zibuke wena uqobo imizuzu embalwa. Wena uthi lo mlezo ushumayelayo uMfundisi Brenham unephutha. Zibuke wena kancanyanyana. Vumelani umoya ongcwele uhlolisise izingqondo zenu ezi. nizofumelana nomlayezo. Makuthi uKristu izocotshiwe, ihlolisise unembeza wenu uqobo. Mvumeleni angene kini, nibone ukuthi ngabe lokho kuqinisile yini noma cha. Futhi lokho nje into eyodwa noma ezimbili engiziphathayo, kube kukhona amakhulu azo. Ngabe iBhayibheli yavumelana yini nowesifazane ephungula izinwele zakhe na? Ngabe iBhayibheli yakholwa yini ivumelane nemithathu imibhaphathizo egameni likayise, indodana, umoya ongcwele? Ayikho into enjalo. Ngabe iBhayibheli yavumelana yini nowesifazane gqoka okokugqoka kwabesilisa na? Awu, thatha nje lokho okuthathu lapho kube kukhona amakhulu okungaphezulu. Uhlolisiseni ekukhanyeni kwezwi likaNkulunkulu. Wena uthi ngiyilunga lebandla, wenjalo uKhayini, wenjalo Eva. IBhayibheli liyabikezela ngezinto zokugcina ukuthi ilawudikeya iyofana. Kumele umoya ongcwele uhlolisise unembeza wakho, futhi uzovumelana noDanyeli wesihlanu elesishumi nambili ngenkathi indlovukazi ingena phambi kukaBhelitheshazari. Futhi yathi yathola ukuthi kwakukhona umprofethi uDanyeli wayephakathi kwabo, futhi wayengumthukululi wabafindo. Thethelani umoya ongcwele ungumprofethi wosuku. Kumeleni angene enhliziyweni yenu khona manje ukuthi ahlole ngezwi likaNkulunkulu namafindo ngomlayezo azothukululwa. Uthukulula onke amafindo uyathola usezweni ngo lalolu suku. Ungeke wawushumayela umlayezo kaLuda namhlanje ungena kulo, kodwa lokho izinyawo ungeke washumayela uWesley, ungeke washumayela ePentecostal. Sesithe ngu ngaphambili le kwalokho bahlela futhi bafa bawuhlanga. Uhlanga lwenyuka nendlebe, leso isimo sokuqala sebanda manje, ukuthi lapho akubukeki kufana nohlavu lokuqala olwangena emhlabathini ukolo. Okwesibili okuvelayo impova, lokho usalokhu kungabukeki kufana nohlavu, kubukeka kufana kakhulu nalo, kuza kakhulu emfanekisweni wohlavu lwangempela. Kodwa amadlebe impela abukeke efana nohlavu olwangena emhlabathini, ngumthwali wokuphila okwakusohlamvini. Kodwa kwenzani na? Kwahlela njengayo yonke nje enye imvelo yenela phakathi nakho kwafa. Kwase kuba yini-ke na ukuphila kwagijima kwenyukela ngo entshakazeni inazo zonke izinqaba zamancane amabhola amancane elenga kuyo, ibukeka njengezincane izintambo ezincane kuyo, ibukeka sengathi uhlamvu lwangempela kodwa akusilo. Bese ke kuqathakela ekhobeni futhi kuveza yena ikhoba. Manje thatha uhlamvu lukakolo, uma ukolo usuqala ukuvela noJesu wathi uhlamvu lukakolo, futhi thatha lo kolo bese uvula udunqule uhlanga walubuka uthi sinohlamvu lukakolo kuphela. Ufana impela nje nohlamvu kodwa akukho noluncu uhlamvu kulo, yikhoba. Nanka amaPentecostal okungaka njengoba uMathewu wamashumi amabili nane nelamashumi amabili nane aso udukise nabakhithiweyo ngezinsuku zokugcina ukuba kwakunokwenzeka. Kodwa hluba iqabunga ngeqabunga, awunahlamvu, uhlamvu lusemumva ngqo ngemumva kwalo nabo. Bese kuthi-ke ukuphila kuphume kulelo hlelo kungene ohlamvini. Bese kwenzekani-ke na ngenkathi uhlamvu luqala ukukhula nokuthi luthole ukuba lukhudlwana ukuze kumboze into ethize, ihlelo liyahlubeka kukho. Ingani singenalo ihlelo kulokhu na? Awasoze abanakho uhlamvu, ngeke lusaqhubekela phambili esisesikhathini sokuphela. Ngakho kuzokwenze njani manje na? Lubeke ebukhoneni bendodana ukuba luvuthwe, kunjalo impela izwi ukuba livuthwe enhliziyweni yakho ukuveza futhi liphile esikhuluma ngakho. Yebo mnumzane, khona-ke awusezukuba nakungabaza uma uvumela umoya ongcwele wembule kuwe, njengoba indlovukazi yasho ngoDanyeli. Ungahle uthi uhlangane ngani konke lokhu nokubonga na? Ukhuluma ngani mfowethu Branham na? Nakhu kwa 2:9 awushongo lutho ngokubonga. Umlayezo nje pho womcimbi kimi. Yebo impela, obaba abangabahambi babonga kakhulu ngendlela yabo entsha efunyenwe yokuphila, behlukanisiwe namahlelo amadala amangisi nesivumokholo. Babengashada nelisha izwi elicotshiwe lonyaka wabo, kunjalo elisha izwi elicotshiwe lonyaka wabo losuku lwabo. Ngakho singabonga njengabahambi, njengo-Abrahama, sizihlukanise nezinto zezwe bonke abethu esizihlanganisa nabo. U-Abrahama waye ngumhambi uNkulunkulu usehlukanise nazo zonke izinkolo ezifile ngikhuluma esizweni sonke manje zonke izivumokholo ezifile nakukuphi na wasehlukanisa wayesesivulela izwe elisha mlezo omusha walolu suku iphentekoste yoma nkwe futhi yafa njengoludhi wezwe nabonke abanye akusengaphezu kwesikhejane samabandla edunswe ndawonye abantu abalungileyo phakathi lapho nokho uzofanele aphume wenzani na wavula nge izimpawu eziyisikhombisa zomlayezo wokugcina ngiyakuqaphela lokho na izimpawu eziyisikhombisa kungukuthi zonke izimfihlakalo zeminyaka yebandla eziyisikhombisa yanamatheliswa uphawu ngezimpawu eziyisikhombisa abaguquli ababanganaso isikhathi sokukwenza nezinsuku zabo baphilanga isikhathi eside ngokwenele kodwa lesi sambulo esibusisiwe sezimpawu eziyisikhombisa embulwa kithi ngalolu izinsuku zokugcina esiprofethweni esaphumela e-Arizona ngambuza kanjani uNkulunkulu ngolunye usuku wenzani ngami phandle lapha kulolu gwadule na benazini ukuthi uMose waloba iTestament elisha noma iTestament elidala na impela waliloba izincwadi ezine zokuqala inikeza imithetho yayo yonke into uGenesis uExodus uLeviticus noDeuteronomy waloba iTestament elidala ukwenza lokho wadingeka ashiye bonke abakhe ayezihlanganise nabo nabathandekayo futhi ayo ogwadule uPaul waloba iTestament elisha kunjalo walo baseRoma nabaseRoma nakho konke okunye kwalo lapho amaHebheru noTimotheo nokunye futhi ukwenza lokhu wadingeka azihlukanise naye uQobo futhi ehlele eArabia ogwadula iminyaka emithathu athola isambulo sikaNkulunkulu oh wena uthi uthini ngoMatheu uMarko uLuka noJohana babe ngababhali abaloba nje okwenziwa nguJesu Paulu uyehlukanisa futhi wahlanganisa izi kunjalo awu manje ke bukani uma kuthathe lokho futhi wadingeka aye ogwadule basuka kwabathandekayo babo khumbulani ukuthini sikhathisini nomzane na bangaki ababe bawuzwa na thanini amen bakunjalo ngempela na manje ke sinesambulo ngalolu izinsuku zokugcina ngumlayezo wenkosi uNkulunkulu ukubuthela umlobokazi wakhe ndawonye awukho omunye unyaka othenjisiwe uthenjiswa kulo nyaka umalaka wesine uLuka weshumi nesikhombisa lamathathu uJohane ongcwele weshumi nane eleshumi nambili uJoweli wesibili elamashumi amathathu neshagalombili lezo zithembiso zifana impela nje noJohane umbhaphathizi ezikhomba qobo lwakhe embhalweni uJesu wazikhomba qobo lwakhe bathi nina msuseni umuntu onje uJohane uyindoda yasendle ibandla lalingakwazi ukukwemukela lelo iphethini kanjalo lebandla alikukwamukela mhlanje kodwa kwabakhethiweyo uNkulunkulu ubiza kwabakhethiwe bayakwazi ubiza umlobokazi omsulwa izwi ibandla losuku lokugcina inenikazi elikhethiweyo lenkosi yethu uJesu Kristu izwi uma uJesu izwi bangaka abakholwayo lokho na kulungele manje kumlobokazi njalo uyingxenye yomyeni ngakho umlobokazi akazi ukuba yihlelo kuzodingeka kube yizwi elibonisiweyo ukuba libe umlobokazi kaKristu wethembise ukukwenza kwasho ukuthi wenza kanjani akasebenzisi neze alahlekelwe iphethini yakhe wayekwenza njalo ngephethini ukwenzile ngazo sonke isikhathi ngephethini uyakwenza futhi ebizela ngaphandle umlobokazi wakhe omsulwa ngosuku lokugcina uRebecca othandekayo elinde uyisaka wakhe isikhathi esithe kanje pho lapha kukuletha obala izincwadi ezimbili ezoba imfihlakalo kini uma nifunda incwadi ethi iminyaka yebandla esikhombisa izincwadi ezimbili incwadi yokuphila yathi omunye uthi ungafaka igama lakho kuyo awuphumi neze omunye uthi ukhiphe igama lakhe encwadini yokuphila lokhu kukuletha obala ngokupheleleyo khona lapha ngizoma imizuzu imbalwa mhlawumbe emanotheni ambalwa lapha bese ngibamba lokhu ngaphambi kokuba sivale ukuphila into engcwele uNkulunkulu futhi urekodwe encwadini uNkulunkulu ngumqaliso wokuphila nakholo khona ukuphila kwethu kwemvelo lapho esinakho uyimpendu wezelo nje ngempela kufanele kube ngokuphila okufanele okokuqala nje kodwa uphendukezelwe ngokuzala kwemvelo. Ukuphila kokuqala noma ukuhlanganiswa kwakho kokuqala kwajoyiniswa ekuzalweni imvelo, isenzo semvelo, isidalo esingumuntu semvelo, uhlanganisiwe owesilisa nowesifazane bendawonye, behlangene ndawonye ngodaba locansi okwaletha ukuphila kwakho kokuqala lapha, nalokho uhlangene nesono lokufa. Ungakugetha kanjani ukubona inzalo yenyoka na? Uma ubona wesifazane umkhiqizo ovele kamuva, hhayi esinye isifazane njengaye senziwe ngaleyo ndlela, azi ukuthi ubengakhohliswa uNkulunkulu wayazi. Uma wayengakwazi ukuphela usukela ekuqaleni, khona-ke wayengesuye uNkulunkulu. Uma engesuye ongengenasiphelo, uma futhi angebe ngongenasiphelo ngaphandle kokuba ngowazi konke, osezindaweni zonke, akazi izinto zonke, ophakade. Ngakho wayazi izinto zonke futhi wadingeka enze lowo wesifazane. Indoda yayingenamfazi, umfazi nendoda kwakuyinto efanayo, wayenobufazane nomoya wobudoda kuye uqobo. Wathi ehlukane athathe umkhiqizo ovele kamuva, emva kokuba sekwenziwe yonke indalo, awukho sifazane esadalwa nguNkulunkulu endalweni yasekuqaleni engenza into enjengaleyo. Wenziwa kanje ukuba akwenze, wayazi ukuthi wayezokwenza uma wayengazi wayengesuye uNkulunkulu. Kodwa niyabo, izingxenye ezikehlukaniseki ekuNkulunkulu yadingeka iveze obala wayezoba ngumsindisi nokwenza yonke into iphelele indlela ayenakho ngakho. Ngaleyo nkathi kwakungebe bikho lutho olulahlekayo. Oh, ningabi ngabantwana, yibani ngabesilisa nabesifazane, sisemgwaqeni ophelayo. Kaphelani, manje kwakuyimvelo ihlanganiswe nokufa. Indoda yakho yokuqala eyayibuse phezu kwakho kwakuyimvelo yakho ngokuzala kwemvelo. Okwemvelo uthanda izwe ngoba uyizwe nengxenye yezwe. Kunjalo na, izifiso zakho sasi ngemvelo ukuthanda izwe oyingxenye yalo, uyingxenye yemvelo. Niyakholwa lokho na? Naleyo yinto yakho yemvelo. Yingalezo sizathu ufanele uzalwe ngokusha, ufanele uhlukane, ufanele ufe kuleyo ndoda yokuqala. Ungeke waphila nakho, ungeke nje wathi awu ngizohlukanisa nayo bese ngiyilengisa phezulu lapha kuze kube umcimbi. Khabo mnumzane, awukho kubhalwa kwesahlukaniso, yafa. Imvelo yezwe ezofanele ife. Gonga ne kachaza layo lifanele life. Kufanele uphinde uhlanganiswe futhi nenye imvelo. Igama lakho lemvelo yakho yokuqala yazalwa yase ifakwa encwadini yokuphila, futhi zonke izenzo zakho kwabhalwa kuyo, nakho yonke into oyenzile phansi kwaleyo mvelo kwafakwa encwadini ethiwa incwadi yokuphila. Niyaqaphela ukudanyeli ngenkathi efika komdala wezinsuku, onwele zakhe zazimhlophe njengoboya bezimvu. Izinkulungwane eziyishumi zezinkulungwane eziyishumi zafika naye ukumkhonza umlobokazi. Zase zivulwa-ke izincwadi, nenye incwadi yavulwa okwakuyincwadi yokuphila. Niyabo, napho abangcwele bebevele balapho ibandla umlobokazi, incwadi yavulwa okwakuyincwadi yokuphila. Manje wena kodwa ngenkathi wehlukaniswa nalokho kuhlanganiswa ngokufa kokomoya, isifiso sakho semvelo ngokuqonda izinwele zakho, isifiso sakho semvelo ngokugqoka izikhindi upende ubuso bakho, isifiso sakho semvelo ngokuba isihlakaniphi, indoda esmart, wazi into ethize kangcono kunomunye. Yilokhu Eva ayokufuna, leyo nto impela ayifuna. Hawu, awuzwa wena mqanyana encane embi Mshumayeli oyi 2x4, usukume lapho futhi utshele mina na ngine PhD ELL. Lokho nje kukwenza uqhele kakhulu kuNkulunkulu. Njalo uma wenezela into eyodwa, niyabo niyabo, kunjalo uqinisile. Niyabo, yilokhu Eva akuthathayo wakhulelwa lolo hlobo lokukhulelwa. Yilokho-ke ibandla eliyikho namhlanje ngamaBhayibheli zikole nezihlakaniphi. Futhi bukani wonke umuntu ephikisana nomunye, enkulu inqovanqova khona impela nje iBhayibheli elakushoyo, iBhabhiloni. Umlobokazi uyazi lapho emikhona uyingcosana impela, abayi kuba baningi abasindiswayo, abayingcosana impela 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 nje. Wena uthi awu lapho uthe izinkulungwane, yebo, kodwa bakhuphuke eminyakeni ezinkulungwane ezimbili, futhi kuyo yonke iminyaka lapho liphuma khona njalo. unyaka kaluza nalelo qembu baseke bebuthuka kuthi bahamba bahlela kwasekuba nguWesley bese ke kufika bePentecost nokunye nokunye nawo onke amagatsha amancane aphumile amaBaptist iPresbyterian amaMethodist amaNazarete iPilgrim Holiness nokunye nokunye nabo bonke labo baphuma baba ngamagatsha lapho njengeqabunga kodwa kumbulani ngenkathi kwehla nohlambu luqala ukuvuthwa ukuthi niyathola ngaphambi kokuba lolo hlambu lukwazi ukuvuthwa yonke into kulolo hlanga izofanele ibe ngefile. Haleluya! Anibani lapho esinikhona na ukuphila kusohlambini futhi kweyini na kufana nje impela nohlambu olufanayo lwangena emhlabathini uJesu ofanayo esimweni somlobokazi amandla afanayo ibandla elifanayo into efanayo izwi elifanayo izwi elifanayo lamunca ngalaba futhi baphumela ngalapha futhi bafika enhlokweni lapha nakho konke lokho kuphila okuphumela lapha kwacosha abantu bakho manje ubumbekela enhlokweni kwenzela uhlwitho. Ngikhuluma ngalokho kusasa ebusuku noma ubusuku obulandelayo okukodwa iNkosi ithanda. Awu, kwehlukana nokuhlanganiswa kwakho kokuqala ngokufa kokomoya, manje usuzelwe ngokusha, noma waphinde washada futhi ehlanganisweni okusha kokomoya, ongesiwo ukuphila kwakho kwemvelo kwezinto zezwe, kodwa ukuphila okuphakade. Yombe wanyayi kuyeqaleni yakufumana. Manje incwadi yakhe endala ayisekho nokuhlanganiswa kwakho okudala. Manje igama lakho kweyakho endala kweyakho seledlulisiwe. Manje wena uthi uqonde ukungitshela ukuthi incwadi yami endala uNkulunkulu wayifaka olwandle lokukhohlwa kwakhe umi ngokuphelele phambi kaNkulunkulu. Manje igama lakho manje elisencwadini entsha hayi incwadi yokuphila kodwa incwadi yokuphila yewundlu. Lokho iwundlu elakuhlengayo hayi incwadi endala yokuhlanganiswa kwakho kwemvelo kodwa eyakho entsha mlobokazi. Haleluya! Ukuphila kwakho okusha usencwadini yokuphila yewundlu isitifiketi sakho somshado. Haleluya! Lapho imbewane yaphakade yakho yeqiniso usukela ekuqaleni ibambelela khona. Manje awuthethelelwe kuphela kodwa olungisisiwe odumo olungisisiwe abaseRoma besihlanu lokuqala kwathi ya kwabaseRoma besihlanu lokuqala kwathi ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Bekani igama, igama lisho ukuthethelelwa, igama lisho okulungisisiwe, alisho ukuthi uthethelelwe. Isibonelo nje uzwile ukuthi ngadakwa futhi ngenze izinto ezithize ezimbi nayo yonke into bese ke ufika ngapha usho kimi wathola ukuthi angizenzanga bese ke ufika ngapha uthi mfowethu Branham ngiyakuthethelela. Uyangithethelela na? Angikwenzanga endaweni yokuqala. Niyabo? Manje uma ngikwenzile nginecala kodwa ubungangithethelela futhi bengingeke ngibe necala kodwa nokho angilungisisiwe ngoba empeleni ngikwenzile kodwa igama lungisisiwe kuba sengathi awukaze ukwenze. Amen. Akunawa ngisho nhlobo kwenziwe kanjani na encwadini kaNkulunkulu yolwalo ndlela yokukhohlwa incwadi yakho endala nomshado iyehlukaniswa futhi ifile futhi ayikho ngisho nasezinkumbulweni zikaNkulunkulu. Amen. Ulungisisiwe ngakho lokhu silungisisiwe kwamangalelwa kwamangalelwa awuzange uwenze endaweni yokuqala ukuhlanganiswa okudala kusolwane lokukhohlwa kukaNkulunkulu awushadanga nakho kwasekuqaleni nje yena umyeni wathwala ihlazo lakho yena uqobo elithwalela wena endaweni yakho wathatha indawo yakho ngokuba wamiselwa ngaphambili kwenzelwa yena ukuba ube umlobokazi wakhe ngaphambi kokuselwa kwezwe. IBhayibheli latho njalo uyinzalo eyamiselwa ngaphambili. Weza kanjani ukuba wenze lokhu na? Wakhothiselwa kukho umshado wakho oqala kumzali wakho ophingayo uEva. Akusilo iphutha lakho uqobo ngokuzalwa kwakho kwemvelo ufika emva kukaEva owaphingayo. Yingalezo sizathu wazalwa uyisiphingikazi uyisoni kwasekuqaleni kunjalo wakhothiselwa kukho wawungena khabo wena akusilo iphutha lakho awuzange ukwenze ngoba leyo bhekwa nengane eyayikuwe yayizoba nguwe ngaphambokuselwa kwezwe uNkulunkulu wafa igama lakho encwadini yokuphila yondlu njengendaba yami yokhozo nana nonke uyizwile isikhukhukazi umlimi omdala wabeka isikhukhukazi ngesinye isikhathi ngakho wayengenazo izikhukhukazi ezenele phandle amaqanda okuba aye phansi kwesikhukhukazi ngakho manje-ke wathola iqanda lokhozi futhi balibeka phansi kwakhe ngenkathi ukhozi luzalwa kwakuyinkukhu ebukeka iqake kunazo zonke lezo zinkukhu ezake zayibona ukhozi oludadlana luhambahamba nesikhukhukazi sasithi kukukuku ukhozi oluncane lwathi angazi ukuthi leyo nto izwakala ifana nani kodwa ngiyasilandela noma kanjani futhi zaphumela egcekeni ngenqolobane futhi iqala ukukhwanda ezinqwabeni zomkuba futhi sona kukuku lokhu kumnandi lokhu kumnandi joyina okwethu nalokhu yilokho oku lolo khozi oludadlana lwalungene kuzinto lezo zinto yabo lwavele nje lwavele nje lwahambisana nenkukhu ngoba lwalungazi ukuthi luzokwenze njani saseke siphumela lapho futhi sithola lokhu noma lokho nokhozi oluncane nje lwalufanele nje lukufake eziswini kodwa lwalungazi ukuthi kwenziwa kanjani kodwa lwaluzibonile zonke izinkukhu zikwenza kodwa kunento ethize ehlukile lwalungakuthandi lokho ngakho ngolunye usuku umama wazi ukuthi wayekade ezalele amaqanda amabili ngakho uqala ukuzingela lelo elinye ehambe ndiza efunisisa njengomoya ongcwele omkhulu ngolunye usuku wandizela phezu kwegceke lenqolobane lelo hlelo wabuka phansi lapho futhi wayibona ingane yakhe wadazuluka kwakuyiphimbo lento ethize eyenanela ivela ngaphakathi kwalo oh lelo lizwakala kahle oh makuthi imbewana yangempela ezalwe ngokumiselwa ngaphambili yamiselwa ngaphambili nguNkulunkulu izwe izwi likaNkulunkulu lingomnyuziki kuyo iyazi ukuthi liqiniso seli ukhathele yilezo zinto zehlelo empeleni sijoyine woza hamba nathi sinephathi yenhlaliswano sinalokhu sine akuzange nje kuzwakale kahle kumfo omncane wathi ndodana awusuke kwalelo qembu empeleni ungowami ungowami lwathi mama lokho kuzwakala kuyikho ngempela ngizophuma kanjani na gquma nje ngizokubamba yilokho kuphela ozofanele ukwenze izwi likaNkulunkulu eligcotshiwe liqinisekiswa phambi kwanoma yimuphi umuntu ozalelwe ukuba yindodana kaNkulunkulu nembewana emiselwe ngaphambili ikuye ngalelihora uyowubona umlayezo kaNkulunkulu ngokuqinisekile impela ekutheni ukhona uNkulunkulu ezulwini uMartin Luther wawubona owelakhe uWesley wawubona owelakhe iPentecostal yawubona owelayo manje uthini ngawe na bangalethelweni nathi izwi liligxeka likutshela ukuthi lisifanele sibe nani namhlanje futhi yena impela nje umalakwesine nazo zonke lezi ezinye izithembiso zehora ubonani na ubukani na amen silapha ezangempela izinkozi zangokoqobo ziyezwa izimvu zami ziyalazi iphimbo lami ufokazi ngeke zamlandela ngani na wabekwa phakathi lapho ukumiselwa ngaphambili waziwa phakade endodaneni kaNkulunkulu wawukuNkulunkulu ngaphambi kokuselwa kwezwe ubonakaliswa kuphela kulolu suku ngenxa yodumo lwakhe nenkazimulo ungakwenza kanjani ngaphandle kokuhlonipha izwi lakhe futhi ume nalo lonke izwi likaNkulunkulu na yebo mnumzane oko ngokuthi uyingxenye yalelo zwi nokumiselwa ngaphambili ngoba kukani uNkulunkulu oyezwi ngiyakholwa na awu manje-ke uma wayehlala njalo eyizwi ekuqaleni wayekhola ulezwi futhi uma izwi lalingunkulunkulu khona-ke woku unkulunkulu izwi ingxenye ozoyidlala yayikunkulunkulu ngaphambi kokuselwa kwezwe ubonile wakwazi wakumisela ngaphambili kukho ngiyanitshela njengoba nje lolo khozi lwaliqonda lelo phimbo wenza kanjalo nowangempela umkristu ozelwe ngokusha uyaliqonda iphimbo likankulunkulu likhuluma ngezwi uma belibona ligcotshiwe futhi liqinisekisile bukani luyabuka phezulu lapho alusibonanga lesikhukhukazi esidala sihamba sikhukhuza ngapha sijoyine futhi uhambe ngapha futhi uhambe lokhu futhi uye kulokhu naloko lwebo nesitalwa esifana lolwalu funa kuba yiso esintweze moyeni jazuluka sikhulekile phezulu ezimpakamweni phezu kwawo onke amanqa nezinto zomhlaba haleluya lwalufuna kuba yilokho ngoba kwakukulo ukuba yilokho nomuntu ozelwe nguNkulunkulu indodana kaNkulunkulu izofanele ibe nemvelo kaNkulunkulu izofanele ibe njengoNkulunkulu hlonipha uNkulunkulu ingxenye yezwi kaNkulunkulu futhi ngalolu ukuthi kuzokugcinaza lo mlobokazi ethatha isimo amandla afanayo nje impela aye kuwo ekuqaleni ikhuphuke yedlula lezo zinhlangano nokunye nokunye futhi iphumela umlobokazi ingebe lutho olunye ngaphandle kwalokho ayefanele alibone lawo majuda ngosuku lwawo ngenkathi elibone libonakaliswa labo phambi kwawo njengoba umprofethi athi wayenjalo wathi tholani imibhalo kuyoyithi nokukhulu phakathi yiyo ephakaza ngami uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ningangikholwa kodwa nakuba ngingenakungikholwa yenzani kholwani imisebenzi engiyenzile bathi obaba bethu badla imane ehlane iminyaka engamashumi amane siyazi lapho esikhona wathi futhi bonke bafile lokho ngokuthi bahlukaniswe phakathi bonke bafa bawukhona abathathu kuphela ababili abaphuma esigidini izigidi ezimbili okungukuthi munye esigidini ngani umjovo isidoda esivela eduneni nesikazi ngokuvamisile kukhona iqanda elilodwa elinokuzaleka kukhona iqanda elilodwa imbewana eyodwa enokuzaleka senake nakubona ukupastelisa ezinkomeni qaphelani lapha ngamaqanda ayisigidi lapha izimbewana eziyisigidi futhi uma zikhishwa ukuba ziqoqane esizalweni ziphuma ngeshubhu futhi zingene esizalweni ziyahlangana eyodwa yazo ngamaqanda amaqanda ayisigidi izimbewana eziyisigidi linye kuphela iqanda phakathi lapho linokuzaleka inye kuphela imbewana enokuzaleka zonke ziyaphila ungawabhekisisa lawo mankonyane amancane ehamba eshaya phakathi lapho ichashaza obungalibeka uthi lometshiso noDemos nabo ulalele kulobusuku futhi uyakhumbula ngenkathi sizithatha wangehlisela lapho wangikhombisa ukuthi lokho kwakusebenza kanjani izingilazana ezingumbhobho ezivuleke nganhlanye zokuhlola utetezi bese nje ufake okwenele ongakubeka esihlokweni sobetshiso kwakuyizinkulungwane zamankonyane amancane nezinkunzi phakathi lapho kodwa yinye kuphela yazo engaphila yinye kuphela futhi nathi ibhola elikhulu lazo lapha futhi lizoqaphela eyodwa iyohukuzela iphume ivela phakathi kwale lapha yeqa ngaphezulu ngqo imbewana ize ngapha neqanda liyovela phakathi kwalawa amanye amaqanda ngapha futhi ayohlangana ndawonye futhi onke amanye awo afe nokho ayaphila kodwa ayapha ngoba kunento ethize omunye wenza lokhu okukodwa uzaleke futhi wamisela lokhu okukodwa futhi ngokumiselwa ngaphambili mfowethu impela uNkulunkulu uzonquma ukuthi ngabe kuzoba ngumfana noma intombazane onekhanda libovu ikhanda elimnyama kumbe noma ngabe yikuyini kunqunyelwa nguNkulunkulu kuyimfihlakalo kakhulu kunokuzala kwentombi kimi kodwa qaphelani konke okunye kwakho kuyafa kwakunabantu abayizigidi ezimbili abaphumayo bacula bamemeza benze yonke into bakhuluma bengakaze bakhuluma ngezilimi kodwa bamemeza futhi banika uNkulunkulu udumo futhi basina phansi phezulu olwandle futhi benze yonke into bonke abanye babo abayenza kodwa babe babili kuphela abangena ezweni elithenjisiwe uKalebi wangena uKalebi noJoshua ababili kuphela lo ngoyedwa esigidini ekuzaleni kwemvelo bonke babe nesibusiso esifanayo nina maPentecostal ngiyethemba aniphaphamise kwedlule isikhathi kakhulu oyedwa esigidini bukani ufanele kube namakhulu amahlanu ezigidi ngababizwa ngamaKristu ezweni namhlanje uma uJesu ebengafika kungaba ngamakhulu amahlanu kuphela ahamba naye ngaleyo nkathi uma lezo sibalo singaba iqiniso ngani kunabangaphezu kwalokho abaswelekayo nsuku zonke emhlabeni wonke abaze lutho ngakho ngiyakonda kwasho ababhali niyakwazi lokho basho lona ababhali ukuthi uElias kumele kufika kuqala basho kuJesu wathi uElias usevele ufikile futhi anikwazanga nyabo weza khona impela nje imibhalo eyathi kwakuzokwenzeka kuye nyabo kanjalo ngaye indodana yomuntu ihlupheka phansi abayiqondanga nokho bonke babesebandleni bonke babezisho ukuthi bayaphila futhi dedela owangempela umkhristu ozelwe ngokusho enceka kankulunkulu yangempela izwe lelozwi likankulunkulu iyophuma ngqo idebule onke amahlelo ize kulowo mhlabathi ovundile ngempela kwizwi umhlabathi wokukhulela imbewu iyakwenza nje angazi ukuthi ikwenza kanjani unkulunkulu kumisele ukuba kwenziwe wakhohlise ekuqaleni ngomshado wakho wokuqala manje usuyakwazi okuyiqiniso njengoba ngishilo nje ukhozi oluncane ngenkathi luzwa iphimbo lomyeni lwaya kulo eligcotshiwe izwi likankulunkulu eliqinisekisiwe losuku lokugcina unoweyizwe eliqinisekisiwe losuku lwakhe nakhona khona awu umlayezo wakhe awuyikusebenza namhlanje umose wayeyizwi eliqinisekisiwe losuku lwakhe nakhona khona akuyikuselisebenzela manje imali uJesu uJohane wayizwe eqinisekisiwe nakhona lokho na kwakungeke kusebenze ezicikweni zikaJesu impela ngeke qha unomzane umthetho nabaprofeti bawukhona kwaze kwaba nguJohane kusukela lapho umbuso wezulu abapostoli labo abahlela iBhayibheli nako kuphuma uLuther enguqukweni amazwi akhe lokho ibandla lakhe akuyikusebenza namhlanje okukawezi akuyikusebenza owePentecostal akuyikusebenza kwasebenza osukwini lwabo kodwa ngolunye usuku lokhu ngokuvulwa kwezimpawu eziyisikhombisa ngiyazi kuzwakala kucakile kini kodwa uNkulunkulu uqinisekise ngokupheleleyo kakhulu awukho mbuzo kukho ngokupheleleyo nje angikusabalalisi lokho ebandeni lendawo lapha ngikhuluma kubantu phandle esizweni sonke yabo yenzani enifisa ukukwenza manje qaphelani izwi eligcotshiwe losuku lwakhe oyingxenye yalo wena ngokumiselwa ngaphambili wena masinyane njengowazi ngenkathi uzwa lelo wazi ngokukhulu ukushesha ukuthi wawulukhozi waqonda futhi ukuthi wawungesiwe inkukhu yehlelo kwakusekuqaleni kwasekuqaleni wazi ukuthi kukhona okungalungile lapho kukhona okungalungile kunjalo ngokuba uyazi ukuthi wacushwa kukho ekuqaleni yena umyeni wasusa ihlazo lakho futhi walifaka olwandle lokukhohlwa nesigezo samanzi ezwi negazi lokuphila yilokho okwashiwo iBhayibheli indoda yakho yokuqala owawushade nayo izwe umyeni ogcotshiwe owakwazi phakade ukugeze ngesigezo samanzi ngebandla lokho akuzwakali kahle kuyezwakala na ungahle ukuthole lokho kwi-almanaki kodwa hhayi ebhayibhelini likankulunkulu ngesikezo samanzi ngezwi ezwini yabo nimi ilungisisiwe ngokupheleleyo njengokungathi anizange nikwenze ekuqaleni lona ngumlayezo wami ebandleni mani njengoba siphuma emoyeni emzuzweni nje nimi uma nimi ezweni likankulunkulu nanezwi likankulunkulu bonke amen onke amachashaza onke amachashazana nimiphi na nizama ukunitshela kubekani kulawo makhoba bese niphumela lapha okolweni lapho eningavuthwa khona phambi kwendodana ngizwa ukuza kwenhlanganisela nimi niphelele ngilungisisiwe njengokungathi anizange nikwenze endaweni yokuqala Hallelujah nikhuluma ngokubonga ngizizwa ngikahle kakhulu ngibonga kakhulu ngalokho kunanoma yini engazi ngayo ningomhlophe omsulwa umlobokazi onganasono wendodana kaNkuluNkulu ophilayo wonke wasilisa nowesifazane ozalwa ngumoya kaNkuluNkulu futhi wagezwe egazini kaJesu Kristu futhi wakholwa iwo wonke amazwi kaNkuluNkulu umise ngathi awubeze wona endaweni yokuqala uphelele ikazi likaJesu Kristu ungakwenza kanjani uma owesilisa uma bengifanele ngiyipekuseni umuntu wathatha indawo yami ngeke ngaphela leso sono umuntu mumbe wathatha indawo yami noJesu izwi wathatha indawo yami uba yimi ukuthi isono ukuze ngibe nguye yi izwi amen mangibambelele ngeqiniso kulo hayi banda izwi amen Oh, loko kuhlanganiswa kwamoya kwaKristu nebanda lakhe manje lapho inyama iba yizwi nezwi liba inyama libonakaliswa liqinisekiswa lokho nje iBhayibheli elathi kuyokwenzeka ngalolu suku kuyenzeka osuku nosuku ngani ukongalela ngokushesha kakhulu phandle lapho kulezo zingwadule nezinto zenzeka engingeke ngisho ngakugcina sisethuzane kokufika kwaJesu ukuba sihlanganiswe nebandla lakhe lapho izwi liba yizwi ukubiza kukamoya ongcwele hlolisisa izinhliziyo Nini wokuphelele, anizange nawona endaweni yokuqala, uNkulunkulu akazi ngisho, kuselwandle lokukhohlwa, anizange niwenze, namangalelwa ngakho, ngummangaleli, kodwa ngempela, kusukela eqaleni, nami selwa ngaphambili, ukuba indodana, nendodakazi kaNkulunkulu. Nimi lapho nikheziwe nencwadi yenu endala esihlukaniso esilahliwe futhi ifile ayisekho ngokoqobo ngisho nasemqondweni kaNkulunkulu. Ningumlobokazi kaKristu omsulwa nigezwe egazini likaKristu. Eyigugu emsulwa ndodana kaNkulunkulu engenasono imi nomhlophe umlobokazi izwi omsulwa amgeze ngamanzi egazi lakhe uqobo oba yinyama futhi wabonakaliswa ukuze anithathe enanimiselwe ngaphambili esifweni sikababa ngaphambi kokuqala ofanayo njengoba wayenjalo wayeleyo ngxenye kaNkulunkulu enkulu engahlukaniseka ebizwa ngothando. Noma ngabe niyini nizindleko zikaNkulunkulu noma ngabe yini uNkulunkulu afuna niyeze lapho indawo yenu ekhona uNkulunkulu umisile ebandleni abanye abapostoli abaprofeti abafundisi abelusi umise lokho ngegunya lokumisela ngaphambili kwakhe uqobo futhi nani yilokho kwasekuqaleni umshado wenu waqala wachithwa wenziwa njalo nizanga nikwenze endaweni yokuqala ngoba yine kuphela into eyayingakwenza lokho kwakungaba nguNkulunkulu ehla qobo lwakhe futhi wathatha indawo yenu ngesimo sendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu futhi wanigeza ngamanzi esigezo samanzi ngezwi izwi hayi hlelo izwi lanigeza kodwa uma ningayikuma emanzini ezwi nizogezwa kanjani na isalokhu ninamabala njengoba u-Eva wayenjalo. Oh, uju elifakayo, elithandekayo igazi lakho eligugu lisoze laphela amandla kuze kuthi lonke ibandla likaNkulunkulu elihlengiwe lisindiswe ukuba lingabe lisona. Yini isono na? Isono ngokungakholwa, ukungakholwa ini zwini, ukungakholwa kuNkulunkulu okuyizwi. Nimhlophe nimsulwa, oh haleluya, nisuka masinya niya ezibhakabhakeni. Amen. Nimi ilungele. Cabangani izingubo zenu zigezwe ngamanzi ezwi elophayo. Izwi liba igazi. Izwi lophela nina futhi nigezwe ezwini elophayo. Izwi lopha. Ukuphila kaNkulunkulu ezwini. Nezwi lophela nina ukuze nigezwe ekungcoleni kwalezi zifebe. Futhi nihlanzwe futhi ningcweliswe ngesikhelo samanzi ezwi futhi enze ingqondo yenu nenhliziyo yokuhlale kuNkulunkulu nasezwini lakhe. Manje nazi kanjani ukuthi niqinisile na nxa uNkulunkulu ehla futhi aliqinisekise futhi afakazise. Wena uthi awu angilikholwanga ngaleyo ndlela, abalikholwanga ngendlela kaJesu kodwa uNkulunkulu walifakazisa. Abalukholwanga ngendlela kaNowa, abalukholwanga ngendlela kaMose. Babevuma ukuthatha izwi likaBhalami ngalo. Sonke siyafana. Ngakho masihlangane ndawonye nje sahlukanise iBhayibheli lathi ekungakholweni. Haleluya. Manje qaphelani, anisikho lokho kuphela, kodwa niyemshadweni esibhakabhakeni. Futhi nifake ibhande lomshado lomiselwe ngaphambili. Umusa ungasifanele. Ibhande lomshado lomusa onganifanele nina uqobo kwenziwa nguNkulunkulu uqobo lwakhe. Wanazi ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Ngakho wathi nyelele wanifaka ibhande lomshado lapho wafaka igama lenencwadini ukubonga kunjepho. Haleluya. akathonyisa uNkulunkulu wethu. Manje sengivala ngisho lokhu, sonke siyazi ukuthi ibandla lesimodeli iPentecostal esimweni salo samanje, onke amahlelo kanye ngizowaphosa onke enyandeni eyodwa ngoba ayiyo. Kumbulani, uzobopha ukhula lube yinyanda iqala futhi alushise, athathe uthatha zonke izinhlanga zikakolo futhi akushise konke kuqala, bese ke ethatha afike futhi athole ukolo wakhe bese ewisa ekhaya. Bonke babuthelwa enyandeni inyanda yamaMethodist, amaBaptist, amaPentecostal, onke aya emkhandlwini wenkolo yonke yobuKristu, yilokho kuphela bayashiswa bonke nabo. Sonke siyazi ukuthi ibandla lesimodeni esimweni salo samanje, nesimo salo samanje, alikho esimweni ukuba liqede nya ukuthunywa okukhulu uNkulunkulu akunika ibandla lalolu suku. Mangaki iPentecostal engathi amen kulokho na? Kunjalo nabo lise singokamunye okambili okamtathu lokhu lokho okunye uqophisana ukulwa, omunye uyilokhu nomunye uyilokho nomunye, nabo bonke babo bayesaba ukubhekana nezwi kwehlele ngqo ekuvivinyweni yabo. Bayazi batshele ngalo bathi awukho engingakwenza ngalo, ngeke ngalikholwa lelo, angikhathali ukuthi wenzani. Nyabo ukhombisa ukuthi umama muni nobaba onabo. Ungahle ube yigosa lombuso ngolunye usuku, ungahle ube yilokhu lokho noma okunye, kungcono ube yindodana kaNkulunkulu. Manje siyazi ukuthi ibandla belingeke ibandla lePentecostal nhlobo likwazi ukuthwala umlayezo wosuku lokugcina esimweni salo samanje. Belingakwenza na? Ngani ngeke lavumelana ngisho nelilodwa noma amazwi amabili eBhayibhelini? Uzokwenza kanjani na? Lingeke lakwenza. Ngakho nabo ihlelo liphumile, kunjalo uzoba ngabantu abakhethiwe okhethelwe khona nabo. Niyazi futhi kanjalo sonke siyazi ukuthi sonke isikhundla sokwamahlelo iPentecostal nawo onke afile ukuthi kumKristu ozelwe ngokusha womlayezo. Indoda yakho yokuqala ifile, uyazi ifile, uNkulunkulu waliyekela ife iphelile. Ngoko kwesayense yalo isihlakaniphi okwemfundo, izindlela zesayense zalokho okubizwa ngamaBhayibheli, izikole alo nezinto kubhubhile. Benzeni na? Ehlukana okamunye lapha naboze kuzintathu lapha nokwambili lapha nangapha naphansi lapha, futhi inqova nje futhi azibiza ngamaPentecostal. Ngani ngayensizweni ngolunye usuku ilalele ngqo khona manje nentombi yayingeyebandla elithize, yathi ngathi behlukana, ngathi yini indaba na? Yathi siyinkolo ehlukene. Ngathi oh, ngiyaxolisa, wayikatolika na? Yathi qhabo, yangitshela ibandla lehlelo yayisonta kulo iPentecostal. Ngathi wena uyini na? iPentecostal nayo kodwa elinye ihlelo. Oh, niyazi ibandla lelo wamakatolika lasuka laqala liyiPentecostal na? Bangaki owaziyo ukuthi lokho kuqinisile na? Kulithathe iminyaka eyizinkulungwane ezimbili ukufika lapho eselifike khona manje nje, alisathathi lutho okombhalo lutho. Ngani iPentecostal eminyakeni engamashumi amabili kusuka manje lizobaluleka kakhulu kunoma beyikho manje? Lilokhu liqhubeka ngendlela eliyiyo manje. Ngani impela? Niyabo kuyini na? Kuyini na? Bukani ukuthi ubaba wawo nomama oyini avumela abesifazane bawo bagunde izinwele zabo, bangenza cishe noma yini abafuna ukuyenza. Inqobo nje uma bengabaleli ibandla, ilokho kuphela okudingekayo. Akumangalisi, akumangalisi ukulahla kwaNkulunkulu unqwabelana phezulu. UNkulunkulu ulibeka phambi kwamehlo enu ngqo, futhi nivala amehlo enu futhi nihluleke ukulibuka. Ya nivala izibilini zenu zozwelo uma nibona izwi kaNkulunkulu leqiniso ngalezi zimpawu ezisikhombisa ziqinisekiswa futhi zifakaziswa ukuthi zinjalo nofakazi emazulwini, ezizweni zonke nakuzo zonke ezinye izindawo ngezibonakaliso ezinkulu nezimanga athembisa ukuthi uzenza. Khona-ke niyavala nithi angazi, akukho engingakwenza. kwenza ngakho niyabo ohe lifile futhi alikwazi izono neziphambeko nifile ohe sonke siyazi ukuthi ibanda kuleso simo belingeke laqeda lolu suku lokugcina belingamngenisa kanjani umalako wesine na belingakwenza kanjani na abakholelwa ngisho nasentweni njengaleyo belingakholwa kanjani lingeniso uLuka weshumi nesikhombisa elamashumi amathathu na belingayingenisa kanjani yonke lena eminye imibhalo othendisiwe lolu suku lokugcina na belingeke lakwenza ngoba liyawuphika njengoba kwenzeka emitheni kaLoti kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu bukani isimo uLoti lelo Sodoma elalikuso ngalolu suku bukani isimo sebandla osukwini bukani ukuthi kwenzekani kuAbrahama okhethiwe bukani ukuthi kwenzekani kuLoti nabo ezansi eSodoma bukani uBilly Graham noOral Roberts bona enzansi lapho phakathi kwalawo ihlelo bukani ibandla lika-Abrahama elikhethiwe lahoshwa bukani ukuthi hloboluni besibonakalise uJesu uqobo lwakhe uNkulunkulu ongena emzimbeni wobuntu emi lapho esenyameni yomuntu wena uthi le kwakuyingelosi iBhayibheli lathi kwakunguNkulunkulu inkosi uNkulunkulu u-Elohim emi lapho esenyameni yomuntu ikhombisa ukuthi uyogcoba ibandla lakhe kanjalo nalinsuku zokugcina kuyoba uNkulunkulu esebenza enyameni yomuntu futhi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuya kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu uhlobo olufanayo lwento bayakubona khona lapho emibhalweni fundani into lalo libhalo ngokuba kuyonethi nokuphila okuphakathi futhi iyefakaza ngalokhu yabo yabo ngakho siyazi afile uNkulunkulu liyeka life ekuzidleni kwalo uqobo olwesayensi uhlelo lwemfundo onke amaPentecostal ayevamise ukukhuluma ngokuthumela umntwanyana wawo ayele eBible School emumva ngenkathi umfowethu Lloyd umdala bona wayengapha futhi babe kuxoshwa uphume ebandleni kodwa oh manje bekuyinto enkulu kunazo zonke indodana yami ile eBible School imba ingcwaba layo ngakho manje nicabanga ukuthi bebengalithatha namhlanje na ngicabanga ukuthi ngizama ukusekela ukungazi na anginjalo ngitshela ukuthi kunomehluko phakathi kwalonyaka wokuhlakanipha esiphila kuwo lapho ibandla likhulelwe isayensi nakho konke lokhu okubizwa ngokuthi okufanekisiwe nayo yonke into awumfanekisi uNkulunkulu awu labo labo baprisi uNkulunkulu babemfanekise ngokuphelele kakhulu babazi ukuthi uMesiya wayezofika kanjani kodwa ufike ngokwehluke kakhulu kulokho ababekufanekisile kwakungesikho okwesayense wayengakwenza kanjani lo muntu engumntwana ozalwe ngaphandle komshado na waye kusiphi isikole na iyavelaphi imfundo yakhe na kwakutholaphi lokhu ukufunda na ngani uzama ukufundisa thina na uzalwe ngokuhlobonga nyabo ubakithi niyayibona into efanayo iphinda futhi na niyayibona iphinda futhi na konke kuyisayense yabo yezenkolo isayense yezenkolo ngokwalokho iBhayibheli isikole yabo eyakusho ileyo ndlela abakufuna ngayo ileyo ndlela okuzofanele kube ngayo wenjalo akusikho uNkulunkulu nje uyabalutha ngaso sonke isikhathi njalo kufika ngokwehlukile kwenza ngesikhathi sika Noah kwenza ngesikhathi sika Mose kwenza ngesikhathi sika Kristu kwenza ngesikhathi sika Johane kwenza ngesikhathi sabafundi kwenza ngesikhathi sika Wesley kwenza ngesikhathi sika Luther kwenza ngesikhathi sika Pentecostal futhi kwenzile kanjalo futhi akuyishintshi iphethini yakho njalo kufika into efanayo abaguquli kuphela ngaleyo esikhombisa iminyaka eyisithupha kuze kube ngowesikhombisa nesambulo seshumi sasho ngaleli hora kuyoshintsha futhi kwenzile manje siyavala ngokusho lokhu uqedela ukuthunywa okukhulu ayengakwenza kanjani na siyazi afile uNkulunkulu uliyeka life kulonyaka wesayense konke okwalo ukuze ezo enzeni na vula nge impihlakalo yezimpazo ezikhombisa umlobokazi ongayisuye owehlelo ihlelo lingazemukela kanjani lezo zimpawu zezikhombisa lube luphambene ngokoqobo inzalo yenyoka nazo zonke lezo ezenye izinto na zonke izifihlakalo eziyisikhombisa ezigcwele ziphambene nalokho afundiswe khona ngoba athatha isikole esidala eBhayibheli isikole sawo nezimpawu ezisikhombisa zikaNkulunkulu ngenkathi luvulwa lapho entabeni akube uNkulunkulu qhabo angife khona manje kuleli pulpit uma lokho kungesiliqiniso. Futhi nganitshela ngaphambili unyaka nezinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba kwenzeke angitshela khona yana e-Arizona nokwakuzokwenzeka phandle lapho ogwadule. Futhi kunamadoda ahlezi khona lapho kulo busuku, yayimi khona lapho futhi ikhona ngenkathi izingelo sezisikhombisa zehla. Futhi ngisho iphephabhuku, iphephabhuku iLife yayiphethe udatshana lwakho kukhona lapho ekuhlolweni nayo yonke into. Manje abazi ngisho nokuthi umayelana nani konke. Futhi yonke into ishiwo ngisho nasekubhujisweni kweCalifornia okuqubukayo manje nazo zonke lezi ezinye izinto, nokuthi ngabatshela kanjani ukuthi izinsuku ezingaki okwakuyoba ngazo ukuthi kwakuyoba kanjani lapho lokhu kuzamazama okukhulu komhlaba okwenzeka e-Alaska, nalokho kwakuyoba ukuqala kwesibonakaliso sesikhathi nokuthi kwakuzokwenzekani. Futhi nje izwi ngezwi okwakusho akukaze kwehluleke nakanye, anikaze nikubone kwehluleka, futhi ngeke wehluleka ngoba kungamazwi kaNkulunkulu. Futhi badlula abantu nomhlaba kodwa ngeke wehluleka njalo. UNkulunkulu wathi avule ngelezo zimpawu ezisikhombisa, hhayi ehlelweni, bengicela njalo ngiphambele nalo, kodwa ehlelweni angahle athathe umlobokazi, hhayi umlobokazi wehlelo, bengeke akwenze, liphambele nezwi lakho uqobo. Wavula lezo zimfihlakalo ezisikhombisa phakathi lapho, lokho kuyakhombisa kuveza lezo zinto ebifihliwe selokhu kwasekelwa umhlaba ukuze kwembulwe ezinsukwini zokugcina emadodaneni kaNkulunkulu. Akuveza lokho manje phambi kwabantu ukuthi bayakubona lapho nina manje kulo mlobokazi ongesiye owehlelo. Oh he, nazo izincwadi zenu ezimbili, enye yazo yincwadi yokuphila ewundlu, igama lakho lapho limiselwe ngaphambili lapho ngeke lahamba ngoba ungeke usakususa lokho unalutho yabo, ngoba laziwa phakade ukuba libe lapho. Kodwa incwadi yokuphila yanjalo njalo ingalisusa lelo noma ngasiphi isikhathi, niyabo awuphenduki liyasuka noma kanjani, ngoba uzomela ukwahlulelwa. Umlobokazi akakumeli ngisho ukwahlulelwa, uhamba angene ohlwithweni. Njenge ngisho lokhu sengivala kubaleyithi ngakho selicishe impela igamanqe lesishiyagalolunye, futhi sizophuma lapha ligamenqe lesishiyagalolunye. Inkosi Thanda, hloniphani ngokuzithoba ngempela. Nje manje lalelani ngesinye isikhathi ngisho lokhu manje lokhu kuya esizweni sonke eNew York manje imizuzu engama25 emva kwele11 enta le ePhiladelphia, nangokuzungeza wedlule lapho labo abangcwele abathandekayo behlezi lapho belalele khona manje emabandleni macala onke enta le ezansi le uzungeza iMexico kwenyuke njalo kuzungeza iCanada namacala onke kunqamule amamayela angama200 noma phi phakathi nezwekazi lasenyakatho Melika lapha cishe impela abantu ukulo balalele khona manje izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zilalele. Nalowo ngumlayezo wami kini bandla, nina eningukuhlanganiswa ukuhlanganiswa komoya ngezwi, ukuthi nifile kulamadoda amadala nizelwe ngokusha, ningazami ukuyimba ifile. Uma ungumKristu ozelwe ngokusha, leyo mbewana encane eyamiselwa ngaphambili kuwe yizwi liza phezu kwezwi, phezu kwezwi, phezu kwezwi, phezu kwezwi, futhi lingena emumweni ogcwele kaKristu kunjalo ukuze akwazi ukuza athathe umlobokazi wakhe. Manje sesilungele nje into eyodwa, lokho ngokufika kwenkosi. Nanti igama lakho encwadini yokuphila, incwadi yokuphila yizwi likaNkulunkulu, ngoba izwi lingoNkulunkulu noNkulunkulu iyona lento kuphela engokuphila. Ngakho igama lakho lamelwa eBhayibhelini ngaphambi kokuba iBhayibheli libe yisezwini, futhi uma ulapha ukuba wenze lokho alikuqinisekisa leluzwi na, ibandla alikuziqinisekisa na, akayi kukwenza yini uma lakwesini nazo zonke lezi ezinye izinto ngokuphelele, ngokuphelele aziqinisekise futhi akhombise ukuthi lokho uyini na. Ngenkathi uJesu efika wathi, uma ngingenzi imisebenzi owawuthendiselwe mina ukuba ngiwenze, ningangikholwa. Iliphi elilodwa lamaqembu alijoyina na? Wathi bonke ba ningabaka ihle udeveli futhi nenze imisebenzi yakhe niyabo niyabo sisezinsukwini zokugcina bandla lowo ngumlayezo wami okubonga kini manje ngaphambi kokuvala ngezinye isikhathi ngangisenhla eGlacier National Park sasizwile usuku lonke ukuthi babenokwehla umlilo wesikhukhula esehlika ezintabeni owawuzokwehla ebusuku ngakho abantu wayematasatasa usuku lonke egulukunqu belungiselela leyo nto ngoba babezothulula lowo mlilo ngalobo busuku babeka ukwehla komlilo wokusaketshezi njengesikhukhula esikhulu seqhwa esehlika ezintabeni samanzi kodwa kwakubukeka kunjengothingo lwenkosikazi cishe impela ngenkathi kuphuma okwalowo mlilo wehla uphuma kulesi sikhukhula esehlika ezintabeni macala onke epaki unkosikazi nami nabantwana sahamba-hamba usuku lonke sasifuna ukuhlala ukuba sibone lowo mbukiso womlilo ngakho sethenjiswa ukuthi sasizowubona futhi sasizophinde sizibonele wona bathi banawo njalo njalo ngezinkathi zonyaka zasehlobo nokunye nokunye ngathi awu sizokwazi ukubona na bathi siwethembisile kulo busuku sithenjiswa lokho bathi baphezulu lapho bekulungiselela manje ebe ukuba konke sekwenziwe kwalungiselelwa isehlakalo yilokho kwenzeka khona manje konke kwenziwa kulungiselelwa isehlakalo ibandla lihoshwa enxa yegama lakhe ekhipha umlobokazi wakhe phakathi kwezwe lamahlelo nalo lonke izwe nokungcola nezinto zezwe wonke umuntu isehlakalo salungiselelwa wonke umuntu wayemi phandle bathi manje qhubekani ngibhekisisa phezulu ngqo esiqongweni sentaba lapho ileyo ndlela okufika ngayo njalo ileyo ndlela okuzofika ngayo ngalesi sikhathi ileyo ndlela okufika ngayo njalo hayi ngehlelo akazange uNkulunkulu asebenzise ihlelo akazange umgqoqoli uyaphuma uthola izwi lenkosi bese kuthi ke uma efa bakha ihlelo ngakho yilokho amapentecostal nabo bonke abakwenza nga izindaba mlonyeni ezintsha nayo yonke into yileyo ndlela nje yileyo ndlela into ephuma ngayo izwi elisha lenezelwe bese ke bakha ibandla ngalo benza ihlelo bazehlukanisa kwadingeka kube ngaleyo ndlela manje ungeke wehlula imvelo imvelo yehlanga emidanti yomsebenzi ulandelana kwayo okufanayo ngaso sonke isikhathi uhlanga qabunga tshakaza lokunye nokunye ikhoba bese ke kuba ngukolo manje qaphelani konke kwase kulungiselelwe yonke into yase yokhelwe futhi yalungiselelwa na wonke umuntu wayemi phandle ngangelimisa empo ikhanda lami ingalo yami igaqomkami sasibuka nabantwana bemi lapho sonke sibuka phezulu kanjalo hey kwakuyinto ethize ngoba sasiyibhekile sethendiswa yona amen izethembisa lokho kuyakuthi ngaphambi kosuku olukhulu nolwesabekayo lwenkosi oluya kufika bhekani ngiyakuthuma kini elijo umprofethi uyakuphendula izinhliziyo zabantwana zibuyele kuyise kuyakuthi ngezinsuku zokugcina ngiyakuthulula umoya wami ovela phezulu imvula yokuqala neyamuva iyakuhlangana ngosuku lokugcina zonke lezi zethembiso emibhalweni kunikeziwe sibuka phezulu sibhekisisa umlobokazi weqiniso esizweni sonke ngaleli hora sibuka phezulu bandla uyeza ngolunye lwalezi zinsuku ngokuqiniseka impela nje njengoba efika esikhathini sokuqala uveza uyeza futhi lungiselelani yonke into ehlukanisa nekhoba zeneke phambi kwendodana qhubeka ubuke phezulu yiba sethembeni khona manjalo sezwa into ethize evele esiqongweni seguma ephimbo lehla ngombhobho lathi zonke izinto sezemingomumo kwase kuthi-ke le ndoda emi khona lapho eceleni kwami yathi akwehle umlilo nakuza uthululeka phansi unqamula kuleyo ntaba isikhukhula esehlika ezintabeni somlilo malangabi likhotha ukubuka nokokubhekwa mfowethu asilungisele zonke izinto ngokuba ngolunye lwalezi zinsuku umlilo uzokwehla senyuka Manje masilungiselele isikhathi sokwehla komlilo. Sisezinsukwini zokugcina. Sonke siyakwazi lokho futhi silungele ukufika kwenkosi. Into yokuba yenziwe ngokuba uzehlukanise nazo sonke isono. Zihlukanise nanoma yini ephathelene nezwe. Ningalithandi izwe noma izinto zezwe. Ungavumeli umuntu ngesivumo kholo sakhe akukhohlise. Dala uqondo ngqo esithembisweni sikaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu nalelo zwi uma liyizwi lalolu usuku uNkulunkulu eliqinisekisa ukuthi linjalo uma engaliqinisekisi alisilo izwi lalolu usuku. Izwi elehla ngosuku lwePentecost alizukusebenza ngalolu usuku cha umnumzane. Lelo lalingelePentecost leli ngelomlobokazi kuya ekhaya komlobokazi. Sinento ethize ehlukile. AmaPentecost ayemele lokho futhi isonyakeni womlobokazi. Akungaphezu kokuba izwi likaNowa laliyosebenza ezinsukwini zikaMose. Akungaphezu kokuthi umthetho kaMose wawuyosebenza ngesikhathi sikaPawulu lapha. Wazama ukubatshela. Nifele kulokho futhi ningeke laba nalokho. Bandla nina engikhuluma kini kulo busuku esizweni sonke uma uzehlukanisile nehlelo nakho konke ukungcola nezinto ezalelizwe nazo zonke lezo zinto ezikugcina usezivumoni kholo ezenziwe ngumuntu nezinqobo nezinto ezinjalo uzehlukanisile. Buka phezulu lungela umlilo uzokwehla ngolunye lwalezi zinsuku uNkulunkulu uzomfikisa nokubuka ngokubhekwa. Ungakulungela uma efika na? Ungakulungela ukwenyuka naye uma efika na? Uhlwethu oluyimpihlo lomlobokazi ongaphezu kwemvelo uyokwenziwa mo esuka kokufayo eya ekungafini aguqulwe ngesikhashana ngokuphazima kweso. Thina sisekhona sasele asikubandulela abaleleyo. Ngolunye usuku, usuku luka-Amistice, ngangimi ezansi lapho eTucson. Umfana wami omncane wayefuna ukubona umviliyelo. Ngangitadisha futhi ngangingenazo isikhathi sokukwenza futhi nganginenqwaba yezincingo zabagulayo nezinto. Ngakho wathi, babayi, ngeke bangithathe. Wathi, ngithathe, ngathi ulungele umfowethu Simpson. Ngicabanga ukuthi ulapha nomfana wakhe omncane wayefuna ukuhamba. Ngakho ngabahluthulela emotweni ngase ngigijima ngehla ngama lapho ekhoneni ngase ngibukela futhi emva kwesikhashana ngezwa emumva le ebangeni imvunge iza dum dum izigobho zikhala. Ngama lapho ngacabanga awu laba bafo abancane ngempela bazifunda zonke lezi zincwadi ngombutho bazokuthanda ngempela lokho. Ngaqaphela okwenyuka kuqala kwakuyimoto esindayo yempi endala yempi yomhlaba yokuqala. Nampo benyuka abafo abancinyane kanjalo. Okwalandelayo lapho emva kwalokho kwakungokulandelayo okufikayo emva kwalokho kwakuyimoto enkulu esindayo yempi entsha yempi yesibili yomhlaba imoto esindayo yempi iSherman enkulu enodalimede wombhobho kuyo. Kwase kuza elandelayo nelandelayo futhi emva kwesikhashana kwase kuza iGold Star Mothers. Kwase kuthi-ke emva kwesikhashana kuza amaqhawe amadala ayishumi nambili elisele kuso sonke isifundazwe sase-Arizona ayevele empini yokuqala yomhlaba amaqhawe amadala ayishumi nambili. Emva kwalokho kuza isihlenga isosho elingaziwa isiphambano esimhlophe esincane nakho kumi itilosi itilosi yasolwandle nesosha limi liqaphile isihlukaniso esincane esihlengeni. Ngakwelinye icala kwakungumama omdala osenekhandi lempunga ehlezi nenkanyezi yegolide ichaselwe kuye inkosikazi ethandekayo encane ikhala indoda yayo yayifile umfana omanikiniki omncane ikhanda lakhe libheke eceleni uyise wabulawa. Kwase kuthi-ke emva kwalokho kuza abanye nabanye nabanye kwase-ke kuba sembuthweni omusha ngama lapho ukubuka okunje pho kokubhekwa kodwa kwakudabukisa kanjani. Ngacabanga uNkulunkulu ngolunye lwalezi zinsuku ngizobheka okunye ukubukwa. Bayovela ngosuku lokuvuka okungukuthi abokuqala bayoba ngabokugcina abokugcina bayoba ngabokuqala. Abaprofethi abadala bayofika bevumbuka kuqala futhi babona lolo dwendwe luhamba lumashela phezulu emoyeni futhi thina esekhona sasele asikubandulela abaleleyo ngokuba icilongo likaNkulunkulu liya kukhala abafileyo kuKristu baya kuvuka kuqala. Siyoba semqeni ngo ngo nabo singena hallelujah kwethe njalo ngonyaka ka Luther Wesley Methodist Presbyterian wehlele njalo onyakeni wokugcina abemukela izwi onyakeni wabo uNkulunkulu anibusise lungiselelani zonke izinto nomlilo uzokwehla sikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje angazi noma kulezi jamele ezibonakala kulobu busuku nenkathi ngisani hlalise lapha kwaze kwagamanxa elisiyagalolunye ngabe ukhona oyedwa lapha ngabe ilikhona idozen lapha bangaki lapha futhi othi mfowethu Branham nginamahloni ngami indlela engiphile ngayo ngilungiselele inqwaba ehlelweni nabantu ngiyazi angikho emgcinezi kaNkulunkulu ngizokucela nje ukuba ungikhulekele mfowethu Branham phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ake nibheke nje phezulu le ezihlalweni esisitizi macala onke uNkulunkulu anibusise ngiyazi manje ningabi namahloni manje ningabi nawo futhi ngaphandle ngaleya esizweni sonke kusukela eNew York kuya eCalifornia kusukela eCanada kuya eMexico ninabantu obuthene kulawo mabandla lapho lawo maqembu amancane athembekile elikholwele umlayezo ngazo zonke izinhliziyo zawo aphumile aphuma ekuhluphekeni okukhulu aphuma edabula kulawo mahlelo ayizimbewana zokuphila niyakuzwa ukuncenga kulobu ngoku njengokhozi oluncane ukuthi nizwa into ethize ehluke kancane kuleyo enizwile kodwa nokho enhlizweni yakho uyazi ukuthi iqiniso na wena phakathi lapho kunomelusi omi lapho ndawo ndawo uphakamise isandla sakho ngizokukhulekela lezi zinto ayenziwa ngekhoneni mngani kumbulani isango lincane nendlela ingcingo ukuthi kodwa bayincosana bayoba khona abayoyifumana ungahambi lezo sicoko esiqhubeka ngaleya mngani lowo nyaka webandla laseLaodikeya ungagcuma phansi phezulu udance phansi kumusic osivivi akushongo ukuthi kwakubandisa okuka-ice manje kwathi kwakusivivi leyo yipentecostal kanti kalazi ukuthi lingelokuhawukelwa elilusizi eliphuphuthekile liphuphutheke kukuphi na izwi ekubonakalisweni kwezwi ngoba alizange luvele ngezinhlangano zabo bangeke balemukela nani befundisi ezansi lapho eTucson kulobu busuku anginithwesi icala lalokho uNkulunkulu uyakwenza ngangilapho iminyaka emithathu ngantshela ukuthi ngingeqala ebandla angizange umfowethu Peregrine waliqala ngangilapho iminyaka emithathu ukuthi anikaze nakanye ningimemele epulpitleni ngahlala eTucson cishe iminyaka emithathu uNkulunkulu uzongisusa ogwadule ngolunye lwezinsuku lomlayezo ufanele uphile ngazama ngawo onke amandla ami ukufinyelela kini ngiyasazi isizathu sokuba nikwenze niyezwa na isizathu kuphela enakwenzela sona ihlelo lenu laliyoni khahlela linikhiphe futhi niyazi abaningi benu ngikhulume nabo lapho eFez restaurant futhi niyazi ukuthi iqiniso ngiyanidabukela phuma kulo phuma lapho mfowethu uma kukhona noma yikuphi ukuphila okukuwe uzofana nalolu khozi oluncane engisanda kukhuluma ngalo uyozwa izwi likaNkulunkulu kumbola uzozwa leli okugcina ngolunye lwalezi zinsuku sesiseduzane ngempela manje ungeze kulo busuku na uNkulunkulu othandekayo ihlezi ngesizotha manje usuku lokubonga yilo ngempela Nkosi nginokubonga Nkosi ukuphila kulolu suku lolu usuku olukhulu kunazo zonke uPaul umpostoli wakulangazelela ukubona lolu suku amadoda amakhulu asendulo alangazelela ukulubona abaprofeti balangazelela ukulubona babebheke lolu suku uAbrahama wayebheke lolu suku ngokuba wafuna umuzi omakhe nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu ulengaphezu kwethu ngqo lolu busuku uJohane ubone umoya kaNkulunkulu wehla uvele ezulwini wafakaza wazi ukuthi le kwakuyindodana kaNkulunkulu futhi cabangani manje ukhetha umlobokazi wakhe uNkulunkulu othandekayo phandle ezweni lonke ndawo zonke khuluma enhliziyweni yabo nguwe wedwa kuphela ongashintsha inhliziyo yabo uma leyo kwakungesiyo inzalo efakwa lapho ekuqaleni abasoze balibone iNkosi nje ba impuputhe iyohola impuputhe ziyowela emgodini impela nje njenganoma yini ngoba izwi lakho lithi ziyowela manje baba lokho sibona ezweni lonke emhlabeni jikelele eAfrika madazini amadazini wedlulele eningizimu Afrika, eMozambique, ukunqamula ezwe lonke amabandla amancane ithatha lamatheyiphu, futhi kanjalo le theyiphu iyoya kwezedlule emashumini amabili izizwe ezehlukene. Baqala ukulibona futhi bahosheke, amakhulu ngamakhulu abo akuye kuthatha abaningi. Osikhona-ke lapho ilunga lokugcina selemukelwe emzimbeni uKristu yofika. OsiNkulunkulu, ngicela umlobokazi kulobu busuku labo engizwayo ukuthi uhoshekile futhi balindile kwangathi bangazihlukanisa nayo yonke into ezweni. Bafanele bazeneke ebukhoneni bokukhanya ukufudumele kwendodana kaNkulunkulu bebhukude ezweni lakhe, othandweni lakhe. Siphe khona Nkulunkulu othandekayo. Kwangathi laba bantu lapha ababonakalayo abaphakamise isandla sabo kulobu busuku, amadazini abo ngayethabernakele elikhulu, ngiyakhuleka Nkulunkulu lokho kuphila okusha kuzongena kubo. Ngiyakhuleka esizweni sonke, ngisho nasemhlabeni jikelele lapho itheyiphu iyodlalwa khona, ukuthi nabo bayokwemukela lomlayezo wokubonga nokwazi ngezelulekwana nezinto okuphusiwe abafanele bakwenza. Ngiyakukhuleka Baba, siphe khona babusise bangabakho. Ngiyazi ukuthi uyisiko manje Baba ukuthi sicela abantu baye e-altari, futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu othandekayo ukuthi kuzo zonke izimishini ndawo zonke macala onke nasezweni lonke ukuthi bazoza e-altari. Umnyama omhlophe ophuzo nsundu noma ngabe bakuphi, utebile ompufu onganaki izinxibi noma ngabe bayini, abamahlelo labo abahlezi ngokuzazi nangokuzazisa, oNkulunkulu abahambaze abokhawukela abalusizi abaphuphuthekile kanti abakwazi ngisho wathi kuyoba ngaleyo ndlela futhi kungaleyo ndlela. Ngakho ngiyakhuleka Baba ukuthi uzobiza yonke inzalo kulobu busuku nandawo zonke emhlabeni jikelele, ukuthi kwangathi lokhu kungehla, kwangathi kungabamba lolo khozi oluncane olwazi iphimbo lenkosi yalo. Siphe khona Nkosi, ngibanikela kuwe egameni likaJesu. Amen. Manje amakhanda enu ekhotheme lapha ezethamelini ezibonakalayo, kuzothi abanye lapha ongakasindiswa, ongakanikeli ngisho inhliziyo yakho uNkulunkulu, awucabangini ukuthi ufanele ube nokubonga ngalokho uJesu akwenzela khona na? Ukucabanga ukuthi uyisoni, ukuthi ungowezizwe kuNkulunkulu, futhi nokho into ethize enhliziyweni yakho ingongotha, wazi kanjani ukuthi awusuye yini omunye walezo zinkozi ezincane? Ungokuhawukelwa futhi uzoba ngokuhawukelwa uze uzinikele kukho, awukwenzi ngani lokhu kube ngokunye okubonga okukwedlula konke osuke waba nakho ngenkathi wemukela uJesu Kristu njengomsindisi wakho? Unganyukela lapha futhi ume e-altare na? Ngizokhuleka kanye nawe uma uzoza, noma yisiphi isoni, owesilisa noma owesifazane, umfana noma intombazane, ilunga lebandla noma ungesililunga lebandla. Ukuba yilunga lebandla akukwenzi ube ngumkristu manje. I-altare livuliwe, ungeza noma yisiphi isoni esingafuna ukuza semukele iNkosi uJesu Kristu. Sithanda ngempela ukuyeka. Abanye benu bamahlelo abangathanda ukuyeka ukuzondla ngalokho kudla kwezinkukhu kokuthi ungowaleli futhi lilungile ngempela, ufuna ukwazi ukuthi umbhaphathizo wangempela kamoya engcwele uyini na? Woza uthole. I-altare livuliwe, silungele. Inyuka nje ngqo, uphume esihlalweni sakho. Woza wenyuke ngqo futhi uguqe phansi lapha e-altare lo mfowethu osanda kuza nje. Ukubonga oNkulunkulu, nginokubonga kakhulu kuwe ukuthi yonke impilo yami bengazi ukuthi bekukhona into ethize. Nkosi, angikaze ngeneliseke, ngizamile ngacabanga. Unyaka ozayo ngizokwenza, ngeviki elizayo ngizokwenza, ngokulandelayo ngizwa ukubizelwa e-altare, ngizoza ngolunye usuku. Ngikubeka eceleni futhi ngikubeka eceleni, kodwa Nkosi, ngiyazi kukhona okungalungile kimi. Ngizohlala njalo ngikholwa ukuthi bakukho na okuthize okuhlukile futhi manje inkosi lobusuku nginokubonga ngokulungiselela okwenziwe indodana kaNkulunkulu ukuthi izono zami empeleni ukungakholwa kwami kuzogezwa kususwe kimi ngiyeza kulobusuku futhi ngiyaguga phansi ukuba ngemukele isibusiso sokubonga esikhulu uJesu angenzela sona ngenkathi engifela eCalvary uzokuzana manje kunabantu abaguqe bezungeze i-altari lapha awusukumi ngani futhi uze na ubufuna ukukwenza ukuzamile cabangani njengomfowethu Lyle Palmer owethu olungileyo umfowethu oyigugu wayehlezi egcekeni ngakho ngiyaqonda ebuka intombazane yakhe encane idlala ithikethe phandle lapho noma ukuthize futhi wagebela esihlalweni futhi wafa ngaphambi kokuba enze ngisho umnyakazo awazi ukuthi isikhathi sini ozoshiya ngaso lapha awazi nje ukuthi sikhathi sini uhamba ngaso ungahle kube namanje kulobusuku ngakho awuzi ngani futhi ukucazulule manje na kozani bantu aniswa yini into ethize idluthula kini na ngiyazi kunabaningi beni lapha abafanele babe khona lapha ealtare futhi laba nje abayisithupha noma abantu abayisikhombisa lapha akusuye lowo ohlezi phakathi lapha manje uma ungikhola futhi ubhekisisa lapha emsamo izinto zenzeka ngikhole manje ngolunye usuku iphimbo lami liyothuliswa awusayi kuphinde ulizwe ungahle ufise ukuthi ukuba weza wena uthi kodwa mfowethu Branham kade ngiyilunga lebandla lokho akwenzi mehluko ukuthi ubuyini kanjalo wayekade eyilunga lebandla noNikodimu wayekade njalo noJohane uPhethro uJakobe uPawulu bonke babekade bengamalunga ebandla uPawulu wayeyilunga lebandla kwaze kwenzeka into ethize ngobunye ubusuku noma ngolunye usuku kwaba njalo futhi uyeza waba yilunga lebandla eselishintshileke waba indodana kaNkulunkulu ungeze na oh wayeqeqeshiwe wayeyisihlakaniphi wayazi ukuthi wayeqeqeshiwe esinye sezikole ezinkulu esasiqeqeshe kunazo zonke esasikhona uGamaliyeli omunye abafundisi abakahle ukudlula bonke owayekhona ezweni kodwa wayazi ukuthi wayedinga into ethize ungeze na ngiyaphinda ngiyanicela phakathi lapho lapha noma esizweni jikelele ngiyanicela noma ngabe nikuphi kunoma yiliphi ibandla enikulo naleli hora lokubonga khumbulani ngiyatheyishwa lapha kwahayi lapha kuphela kodwa ezulwini ngiyazi kufakazelwe ngokwesayensi ukuthi wonke umnyakazo wenzayo uyarekhodwa bayakufakazela lokho khumbulani ithelevishini yakufakaza lokho ithelevishini ayisikhiqizi isithombe nguwe isithombe yedlulisa nje lokho okwenzayo ungene emgudwini ulapho noma kanjani niyabo uma unyakazisa umunwe wakho lowo mnyakazo uya emhlabeni jikelele njalo uma ugqoka ilokwe ukubukeka kwakho kuya emhlabeni jikelele userekhodini yonke imicabango edlula engqondweni yakho iserekhodini futhi sokulumbe irekhodi lizoyeka ukudlala lizofakwa kwi-albhamu bese kuthi-ke ekwahlulelweni lizobuya lapho umi nezinwele eziphunguliwe uzisho ukuthi ungumkristu lapho umi nemicabango engqondweni yakho ephambene nezwi usengqondweni yakho ngqo ungeke wawufihle khumbula ithelevishini isayense iyazi ngisho nokuthi lokho kuqinisile wena umi khona manje wazi ukuthi ufanele ube lapha khumbula uma lokhu kurekhodwa ngosuku lokwahlulelwa lowo mcabango ofanayo onawo uyobe ubuya ngqo wedlula emqondweni wakho futhi lokho kuyoba serekhodini ngqo umhlaba wonke uyokubona udlalwa alikwenzi ngani izwe likubuka ngosuku lokwahlulelwa zonke izingelosi lapho uma unamahloni ngami lapha ngenkathi isithombe sakho senziwa manje ngosuku lokwahlulelwa ngiyakuba namahloni ngawe ngokuba ngagcoba izwi lami ngalithumela kuwe awulikholwanga wazicashisa emva kwento ethize oh wena uthi ngilunge ngokwenele ngenze lokhu ngisine emoyeni ngikhulume ngezilimi wenze njalo nomhedeni ngimemezile wenze njalo nomhedeni ungalifulathela kanjani-ke izwi na
Hosanna, Hosanna.
Ulindelani mfethu othandekayo, ulindelani isikhathi eside kangaka, Jesu lindele ukusindisa nda ekhaya lakhe lingcwelisiwe.
Ngibeke elinye lamalunga emzimba wakhe.
Oh, khozi oluncane, woza manje. Oh, zingane.
Oh, senginokubonga, nginokubonga kakhulu. Ukubonga kuwe Nkosi, hayi okokudla kwemvelo nokho lokho kodwa ose isikhathi sokuphela silapha. Nginokubonga ngalokhu ukudla kokomoya, ose ukudla kokomoya kwezimpawu eziyisikhombisa kwethenjiswa ukuvulwa. Wena uthi lokho kuzoba into ethize ehlukile qabuqabu. Ungenezele izwi lodwa futhi uthathe selivele liphakathi lapho lifihliwe nje linamekwe uphawu. Bangaki oqondayo lokho na thanini, amen. Nyabo wena uthi awu lewe impihlakalo ezovela oqhabo sekuvele kungumbhalo. Ungenezele izwi elilodwa kulo noma ususele ilodwa kulo. Nyabo selivele liphakathi lapho lizofanele nje lembulo ngosuku lokugcina. Ungeze na, woza manje mngani. Uma ungeqonde, woza guqa phansi, khuluma kuye ngalo. Uma ngingenakulenza licace kuwe, yena uzolenza ngokuba ungumthukululi wawo onke amafindo.
Isikhale sake sobukhosi esinehozi na. Ungeze awuzi na. Aniguye manje.
Kumbula kunokwenziwa ngokurekodwa kwalokhu, hhayi kule teyiphu kuphela kodwa irekhodi elikhulu likaNkulunkulu ngamunye wenu wonke umnyakazo. Uma ukhothamisa ikhanda lakho, ukhothamisa inhliziyo yakho, mcabango muni odlula engqondweni yakho, khumbula uyarekhodwa khona manje enkazimulweni, nerekhodi lizodlalwa ngosuku lokwahlulelwa. Sibe isinqumo sakho na, oh uyofisa kanjani ukuba sishintshwe ngalolo suku. Ngizolinda nje ngoba kunabaningi abaningi abazungeze i-altari manje. Niyabo mhlawumbe omunye wabo, uma ngibambe nje isikhathi esidana, ungahle kube khona omunye phandle lapho, ngahle kube ndawo-ndawo e-New York, kungahle kube ndawo-ndawo e-Philadelphia, phandle e-California, Arizona, ndawo-ndawo kungahle kube khona omunye ozayo. Umelusi noma ngabe ukuphi, ungakuyeki ukubizelwa e-altari manje. Singahle singaphinde sibone okunye ukubonga. Lokhu kungahle kube ngokokugcina, namarekhodi azobekwa phezulu kulokhu suku kokugcina. Itape izophela ngolunye lwalezi zinsuku. Irekhodi lizonqunywa futhi lizoba kwi-albhamu kaNkulunkulu. Khona-ke lizobuye lidlalwe. Imicabango yakho oyikho manje, ungasho ukuthi wawungazi kwehluka, uyakwazi. Kodwa awukho muntu ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi, nabo bonke ubaba angephe bona bayoza. Uze kuye mfowethu, ngiyakholwa ukuba bengihlezi phandle lapho ndawo-ndawo futhi benginomcabango omncinyane. Impela bengiyodumela lapha ngokukhulu ukushesha. Ya seniqedile na? Niqinisekile animdabukisa umoya wakhe manje na? Asigcine amakhanda ethu ekhothemeke. Niqinisekile animdabukisanga umoya wakhe na? Niqinisekile nenze khona impela nitshele ukuba nikwenze na? Seniqinisekile manje na? Khumbulani, ningahle ningabi nalo neze linye ithuba. Irekhodi lingahle liqedwe nya lobusuku. Lokhu kungahle kube yikho kuphela okwakho. Lena ingahle ibe itape yakho yokugcina. Uqinisekile, usulungele manje na? Uma kunjalo, ngikushiyela ezandleni zenu egameni leNkosi uJesu. Manje kwaye isaculela phansi, ngizokhulekela laba ophansi lapha. ngiluhlobo nje lohlobo oluyinqaba kakhulu lomkhristu ngikhola ukuthi uNkulunkulu ozokwenza ukusindisa ngikhola ukuthi uNkulunkulu uzotshala izwi mina Nkosi kusho iBhayibheli uIsaya mina Nkosi ngilitshalile ngizolinisela emini nobusuku funa omunye alihlwithe esandleni sami ngaphambi kokuba ngicele noma ubani eze ngase eze ngase-altare nalaba bantu ngifuna ubakhulekela qobo lwami asikhothamise amakhanda ethu manje Jesu othandekayo ngisanda kucaphuna izwi lakho nje umprofethi wakho alisho futhi ngiyawazi amazwi abaprofethi aqinisile futhi wena wathi mina Nkosi ngilitshalile ngani impela walifaka encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekelwa kwezwe mina Nkosi ngilitshalile futhi ngiyakulinisela imini nobusuku kungenjalo ufuna omunye alihlwithe esandleni sami laba mhlawumpe Nkosi uzwele ukubizela altare okuningi kodwa usalokhu ulinisela Nkosi nampa kulo busuku kwangathi nje bangaqaqeka kulo busuku baba kuzo zonke izinto zezo zonke izono nezikhathazo kusenhlizweni yabo futhi ngokusile nje ngokwenhlonipho yokuzithoba enhlizweni yabo bangaqaqeleka ezweni lakho khona manje futhi bathi Nkosi Jesu phansi enhlizweni yami bengikholwa njalo ukuthi bekukhona into ethize yami ebengingakayemukeli neze namanje nakuba ngizamile njengoba isetsho senziwe kulo busuku ulandela isikhukhukazi kodwa bekukhona into ethize ebibonakala ixakile kimi ibingezwakali nje kahle manje ke kulo busuku ngiyezwa ukuthi ngiyeza manje ngisondela kakhulu ezingalweni zezwi eliphilayo ngiza lapha ngenhlonipho yokuzithoba nje ngokusile emqondweni wami ngizinze phansi lapha ngakuleli altare ngifuna insindiso Nkosi gabi gabi ngilambe kakhulu ngifuna wena Nkosi ukuba ungibambe ngezingalo zakho kulo busuku hayi nganoma yilipi idlingozi kodwa ngomoya othando ngifake ezingalweni zakho uNkulunkulu othandekayo ngingumntwana wakho ngiyezwa ukuthi ngilo lokhozi abekade bekhuluma ngalo ngibambe Nkosi ngiyaxhuma ngisukumile esihlalweni sami ukuthi ngaguqa phansi lapha ngibambe Nkosi ngiyaxhuma ngilethe emaphikweni akho Nkosi ngisuke kulezi zinto zezwe mangisuke ngindize ngisuke engcoleni kwalelizwe emkhubeni wami omubi kulo lonke isiko lehlelo lami mangize kuphela kuwe uNkulunkulu othandekayo ukuze umoya ongcwele wakho uthululele kimi ukuthethelelwa kwazo zonke izingabazo zami kwangathi mina kulo busuku ngingaba ngumntwana wakho fresh ozelwe nesidalwa esisha kulo busuku ngibambe ngithwale ungisuse maphambili le kokukuza kwesikhukhukazi ngithwale ungisuse ngiye esidlekeni sokhozi lapho khona ngingondliwa khona ngezwi likaNkulunkulu ngize ngikwazi ukundiza siphe khona uNkulunkulu othandekayo bathathe bangabakho lona ngumkhuleko wami ngobuqotho ngikhuleka phezu kwabantu abafayo siphe khona baba nginikela lo mkhuleko esikhundleni sabo ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ngiyacela manje namakhanda ethu khotheme angazi noma ngokuzungeza iathare manje nguwe oguqe lapha abaningi benu uzisho ukuthi ningamaKristu kodwa nizwile ukuthi njalo ukhona into ethize ndawo ebeningenayo ngahle kuba nenze sonke isenzo sezenkolo ngahle kuba nimemezile ngahle kuba nenze zonke izinto ngahle kuba nisinemoyeni ngahle ukuba nikhulume ngezilimi kodwa ukho umuntu ongasho noma yini engalungile ngokumelana nalokho lokho kuqinisile lokho konke kuhle kodwa niyabo lokho iziphiwo zikamoya ngaphandle kokamoya ukuba umoya ubolapho lokho kuzwa bekungeke kuzwe ulahliwe kanjalo ngabe ngempela nina ngobuqotho lapha yalithare ngiyakukholwa lokho khona manje niselapha leso nje isenzo sokuziqaqa wena hayi dlingozi manje kodwa kokwangoqobo ukukholwa okumsulwa ukuthi uNkulunkulu uzokwemukela futhi akondle ngezi lakhe nize nibe izinkozi qobo lwakho futhi ukwazi ukundiza na Uma ukholwa futhi ufuna uNkulunkulu ukuba enze lokho phakamisa isandla sakho wena ozungeza ialtare phansi lapha uNkulunkulu akubusise ngamunye uphakamise izandla zabo manje ngokuthula ngempela ngizocela abesilisa nabesifazane abezehlukanisele abamazi ngempela uNkulunkulu. Iningi labo kuxake ngempela kubonakala sengathi kungaleyo ndlela ukubizela ema-altare engikwenzayo ikakhulu ngabesilisa bonke. Niyazi ngendlela evamile ngabesifazane kodwa ngabesilisa bonke lapha ngicabanga ukuthi munye owesifazane e-altare kulobusuku mhlawumbe babili ngokuvamisile ngabesifazane. Kodwa ngandlela thize noma enye mkagele kubonakala sengathi abesifazane bacabanga ukuthi ngikhuluma ngokumelana nabo. Angimelene tate abathathu, ngiyakholwa omunye uthe bayabona. Angikwazi ukubona phezu kwechopho le-altare lapha. Ulungile, abanye benu maKristu azehlukanisele, uzani lapha futhi nime kanye nami emkhulekweni umzuzu nje. E-altare noma ngabe nikuphi emsamo, umuntu omaziyo ngempela uNkulunkulu owaziyo nje ukuthi kumiwa kanjani lapha, imizuzu embalwa nje senzele umkhuleko nabo. Khona-ke sizozikhipha izethameli. Wonke umuntu akahloniphe ngokuzithoba ngempela. Manje ningasuki, wozani lapha nje futhi nime nizungeze. Abanye benu bantu abakukholwayo ngempela lokhu ukuthi kuyiqiniso ukuthi singena kumunye umnyaka, singena onyakeni wohlwitho. Niyazi ibandla lingengene esimweni salo futhi lingethole bungcono, lifanele liye ngokuba libi kakhulu. Bangaki owaziyo lokho na? Thanini amen. Lifanele liye ngokuba libi kakhulu futhi lingeke lahamba kanje. Niyabo kufanele kube into ethize futhi iyanyakaza khona manje mngani. Ikhona ukhona umnyakazo womlobokazi, lelo iqiniso longu isho kanje iNkosi. Ngenyukani manje maKristu azehlukanisele, ufuna irekhodi lakho likuthole lokho. Laba abeza ngobuqotho ukuthi nifuna ukuza futhi ninikele umkhuleko nabo njengabafowenu nodadewenu, enyukani nizungeze i-altare. Imani nizungeze lapha umzuzwana nje nenzele umkhuleko. Omunye futhi ofuna ukuza na nime nizungeze lapha, uqani phansi nje ngakubo. Hambani nje lapho nina besilisa, angulawo besilisa, nina besifazane, ngobumnandi ngokuzithoba nibacelele umkhuleko. Nkulunkulu othandekayo, siza nginikela konke, nginikela ihlelo lami, nginikela umshado wami wokuqala, nginikela indoda yami yokuqala, nginikela yonke into Nkosi. Onke kuwe sindiswa mabusisiwe ungayinikela imibono yakho uqobo uyezwini kaNkulunkulu na onke kuwe sa abusisiwe ngenikela sisiwe ngenigela wonke lokho lwayo manje ezethamelini sukumani azolicule kanye kanye manje esare donke nini anigela nesendlungelo ukucula manje na. Ma Manje nina nizungaze ya chare umani nigera ngempela. Hamiselani sanda senu kuye nitule. Ninigera konke. Ninigera itelo. Ninigera itelo. Ninigera ibanda. Ninigera mina. Ninigera umbono wami. Konke kuwe msindiswa mbusisiwe. Ninigera konke. Loko mguti nisindiswa ngokukholwa na loko kungomusa. Umusa nkulunkulu kulumegini nganileta altare. Nifuna izibusizo zikankulunkulu. Nifuna izi lake. Nifuna umoya ongcwele. Nifuna umusa mningi kankulunkulu. Futhi uma ninjalo futhi ningakwenza ngempela ngayo yonke inhliziyo yenu. Unikeleni manje ningabheki idlingozi. Bhekani iqiniso. Iqiniso elivela enhliziyweni yenu. Ngokukholwa, Nkosi ngiyavuma ukwenza noma yini izwi lakho elingiyalo ukuba ngikwenze, ngizinikela mina ngakho konke okukimi. Uma ukukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngifuna usukume izinyawo zakho, ujikele kuleli bandla ilethameli, bese uphakamisa izandla zakho, futhi sizolicula kanye kanye nabo. Nginikela yonke into ekimi, uNkulunkulu njengokwazi kwami okwedlula konke, yonke into engiyiyo, ngiyanikela. Ngiyenyukela kulo msamo lapha wena ose-altare. Ngiyenyukelani ngo lapha emsamo bazalwane. Phezulu ngo lapha nonke nabafowethu nodadewethu. Bugani lapha banda nigela yebo kunjalo nigela konke nokunci kuye nezwi lakhe na utata lapha wasehlelweni uthe ngingowehlelo asidingi ukuba silibize uyisisebenzi phakathi lapho kodwa uthe mfoli Branham ngifuna ukuphumela eqinisweni ngifuna into ejulile kunaleyo yabo ake ngicaphune izwi lakhe. Babusisi abalamba bomelo kulunga ngoba baya kusuthiswa. Manje nina lapha emsamo elisanda kufika nje uma senilungele ukunikela yonke into eniyiyo yonke into ukuba nilalele izwi likaNkulunkulu akho muntu onitshelile leliveki ukuthi yenzani ini. Manje uma senilungele ukunikela khona manje kuye phakamisani nje izandla zenu kanje ezithameleni. Manje nina lapha emsamo asenicule kanye kanye manje nginikela konke wonke umuntu kanye kanye kulungele. Inigerago manje kusho ngempela lokho Nigusha mpela na. Tanini. Amen. Tanini. Amen. Ganye futhi. Tanini Nkosi. Ngihlole. Ngivivinye. Futhi unginike ithuba. Yilokhu kuphela ebengingakwenza kulobu busuku. Ngiyangokuba ngizinikele uqobo lwami kuwe. Uyakwazi ukulamba kwenhliziyo yami. Uyasazi isifiso sami. Isithembiso sakho besingukugcwalisa leso sifiso. Manje ngiyasemukela futhi nginikela kuwe. Sonke kanye kanye. Nginikela kuwe. Yeah.